Blog Talk Radio.
Kaza mwendo chama songa mbere araye ni kihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye ni kihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye ni kihuriro nyarwanda
weni giye mwihuriro nyarwanda ndu munyarwanda zaba muri kire kareka urya maherezo y'inzira ni munzu rekana nje nkubitiye ngoma muruza cyaye n'ubutana kwa Vakujiti doru mono gani huri ronya gwanda Erega pora ndevi ruta buga nombe Tenindu tarambiwa marira ya baba paka ziba bura baga boba maravira Tenindu tarambiwa isiku zazi ya bahanzi Nubonya rusi mbuta jere kwa wijaha Bebe fibini nivinyazi mitungo vizi Bifibi nini vinyagarubana
Songa 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 mbele Araye niki huri ronya gwanda Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbele Araye niki huri ronya gwanda Songa 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 mbele Araye niki huri ronya gwanda Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbele Araye niki huri ronya gwanda
Yewe nijiri ye mi huri ronya gwanda Izindu munya gwanda zaba mori kire kareka Ababa vandi mwendo ababwira ngeze ryari Uronda moko kona ubyaba jeza Leka ngore mu mija ya gitari La bara ditu mutu mutu mututi Vakujiti doro mono gani huri ronya rwanda Uraru tazi kura muka muza jeza ryari Urjere gumanzi watu nunge Ni ya narari neri bayimwe Mureke kureba inkoni kubise mukeba Urayirenza urugo mu maguru mashasha
Songa 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 mbere Araye ni kihuriro nyarwanda Ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere Araye ni kihuriro nyarwanda Songa 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 mbere Araye ni kihuriro nyarwanda Ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere
turabaramukije nshuti muteza amatwi raditahuka ivugira i Washington DC turabaye ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi ndi kumwe n'abasangira ngendo comrade ambassador Shati Mukankusi na comrade Ali Abdulkarim ndetse na comrade Maitre Nyasi Rusagara ndizera yuko na comrade Axel nawe aza kutwunganira muri kino kiganiro harabambaje bati bundi comrade bivuga iki comrade n'umusangira ngendo n'umuntu mufatanyije struggle n'umuntu mukorana mu bikorwa byanyu ni kamarade mu rurimi rw'igifaransa kuba bitubajeho mu minsi iri imbere mu minsi ishize bati bana ndayizeye kuri adita bakamukoresha ijambo comrade bivuga iki ni kamarade mu rurimi rw'igifaransa mu kinyarwanda tubyita abasangirangendo cyangwa musangirangendo mwese rero basangirangendo bari mu banyarwanda n'abanyarwanda dufatanyije uru rugamba rwo kuvana abanyarwanda bari ku ngo ya FPR tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kwizera yuko mumeze neza rya none muri bitewe n'ibigabane muriho cyangwa ibihugu uko mwabyita tubifuriza ubuzima bwiza ubuzima bw'abateza imbere ku bari mu Rwanda byo turabazirikana buri munsi ni nayo mpamvu ihuriro nyarwanda buri munsi mu bikorwa byacu bya buri munsi tuba tubazirikana tuvuga tuti inshingano yatumye ihuriro rivuka ni uko abanyarwanda bakwigobotora mu butegetsi bubi bwa FPR Inkotanyi bagashyiraho ubutegetsi bwiza cyangwa ubuyobozi bwiza bwubaha abanyarwanda bubashakira ineza n'imibereho yabo ya buri munsi reka duhe ikaze basangiranye tugiye kubana reka mpere kuri madame Charlotte Mukankusi ngushimire no ku kiganiro twakoranye ubushize nakire komantere nyinshi wowe na comrade Ali Abdulkarim nshimire na Maitre Rusagara nawe kubera ikindi kiganiro yakoranye na kiserekanisha nacyo cyagenze neza abantu bakunze ni muri ubwo buryo rero tugiye gukomereza nyine nk'uko mwari twabikoze dukomeza no kuri iyi nkuru tugiye kuganiraho tubabwira muri kano kanya ambasada Charlotte Mukankusi ikaze kuri radita uka
murakoze cyane comrade Serge reka mbonereho kandi no gusuhuza bagenzi bacu turi kumwe mu kiganiro mpereye kuri VC3 ni umuyobozi wacu dukunda cyane kandi ugira akamaro cyane muri ibi biganiro mushimire ko yabashije kuboneka kubana natwe nongere kandi na Comrade Rusagara nawe musuze mwese mwese na Akseri aho ari uze kuzira muhaye intashyo murakoze cyane
koze cyane ambasada Charlotte Mukankusi Comrade Maitre Nyasi Rusagara ikaze mu kiganiro
urakoze cyane Comrade Serge kumi kaze muri studio zaraditahuka ndagira ngo rero ngusuhuze nsuhuze abasangirangendo turi buhure muri iki kiganiro umuyobozi ari Komiseri Charlotte na Comrade Axel ndagira ngo kandi mbonere umwanya wo gusuhuza abanyarwanda bari ibice bitandukanye ariko by'umwihariko abayoboke n'abakunzi b'ihuriro nyarwanda muri uyu mwanya rero Comrade ndatekereza ko ibyo tugiye kuganira ahangaha biribuze kuba ari ingirakamaro kuri buri wese murakoze
murakoze cyane Comrade Maitre Nyasi Rusagara Comrade Ali Abdul Karim salam aleiko ikaze mu kiganiro cy'Aditauka
alaikum assalam comrade Serge urakoze cyane kubusobanuye ijambo comrade mu byukuri comrade bivuga umuntu musangiye muri muri organization ariko organization ishyize hamwe ifite umusangiye urugendo nk'uko bivuze so turaba comrade kuko turi muri organization yitwa ihuriro nyarwanda ariko dufite n'abandi fraternite y'urugendo turiho rw'impinduramatwara nabo nubwo bataramwe ihuriro nyarwanda kuko dusangiye urwo rugendo niyo mpamvu tubita aba comrade ni fraternite rero iri mu rugendo rw'impinduramatwara mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hashobora kubamo n'abandi rero batari abanyarwanda ariko nabo bumva yuko ibirimo kubera mu Rwanda bikeneye iyo mpinduramatwara nyine nabo dushobora kubita aba comrade so biba ku muntu muri political organization imwe ku muntu musangiye ikintu mugamije guhindura mutekereza kimwe ushobora kwita nka associate wawe cyangwa hakaba ari n'undi usympathizing namwe ariko by'umwihariko ubyitangira kugira ngo ibyo mugamije bibe so Serge urakoze kubisobanuye abari batabyumvaga kugira ngo bibaze wenda n'abandi bashidikanyaga bumvise yuko turi abantu basangiye urugendo ariko twegeranye cyane dufatanye nyine nk'abakomurede nshimire cyane Serge kuba wateguye kino kiganiro nagusuhuze nshimire cyane Comrade Ambassador Charlotte kuba yigumwe akaza tukongera tugahora mu kiganiro n'iby'agaciro cyane hanyuma na Comrade Maitre Rusagara nawe mushimire cyane ubwitange nanjye ikiganiro naragikurikiye nanjye nari safari igihe yakigeraga na Axel byaranshimishije cyane kumva bagira ikiganiro cyiza cyane kandi ibyo yavuze wasaga nk'aho yasomaga mu mutwe wa bari mu Rwanda kuko bimwe mu byo yagiye avuga birasa nk'aho ari byo tugiye kuganiraho bahise bandika wagiraga ngo ibyo yavuze yaradikitetinze byinshi babyanditse wenda hari n'ibyo bongeyeho Serge wakoze neza kuba waduhuza ugatumira ambasada Charlotte kuko n'ubundi ushinzwe ububanyi n'amahanga bwacu kandi iyi ni ingingo y'ububanyi n'amahanga ya diplomasi kuba yigumye umwanya rero nzi ko ari bize cyane akaza n'iby'agaciro cyane abashuje abanyarwanda n'abadukurikiye bose n'abashimira feedback baduha urakoze cyane Serge
urakoze cyane Comrade Ali Abdul Karim Axel nawe araza kutujoyinga mu kanya ari bimukundira ariko akazi kenshi aba yanagakoze kandi turaza no kwifashisha nyine akazi yadukoreye ndagira ngo rero nk'uko bimenyerewe kandi bikunda no kuri radita aho kansabe Madame Charlotte Mukankusi niba hari isengesho rigufi yadukorera none tukujya mu kiganiro cyacu nk'uko nyine abenshi bakunda yuko tunirageza Imana ambasada isengesho yo kudushyira imbere y'Imana
murakoze cyane mureke duce bugufi mu iteka Mana turagushimiye kandi turakuzamuye nyagore ku ngoma we turi imbere yawe kandi turi imbere y'abanyarwanda tugiye kuganira. Ni kenshi abantu biyoboye baganira bagatandukira bakavuga wenda ibitagushimishije cyangwa se n'ibitafite akamaro. Mama Imana turaguhaye invitation nonaha ngaha, turagusaba kugira ngo abe ari wowe uyobora iki kiganiro. Intambwe zacu aba ari wowe uzigena ibyo tuganira bibi by'akamaro imbere y'abanyarwanda. Abanyarwanda baragukeneye kurusha uko bigeze bagukenera. Tugeze ahantu hakomeye, turi mu rugamba tutakwifasha, ni wowe mugaba twahisemo. Mama Imana ukomeze utuyobore muri iki kiganiro no mu bindi byose dukora, no mu mirimo yindi y'ihuriro nyarwanda. Byose ni wowe twabishyizemo uko no mu biganza, ni wowe mugaba wacu utuyobora. Mama Imana rero ukomeze kuturinda ibyo tugiye kuganira nonaha ngaha bibi by'akamaro, kandi n'ibindi byose nzi neza ko ari wowe uzaduha igisubizo. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amena.
Urakoze cyane ku isengesho ryiza. Reka twinjire mu nsanganyamatsiko yacu rero dutangire. Ariko Axel, ndizera kunyumva neza, niba hari icyo wabanza gusuhuza wowe bateze amatwi raditahuka, niba binagukundira nagira ngo mbanze guha umwanya niba mutwumva. Ndakureba ariko sinzi niba witeguye kuba icyo wavuga.
Urakoze cyane, reka ngusuhuze, nsuhuze bakuru banjye na mushiki wacu Ambassador Charlotte, ubwitange bwabo, kandi nizere ko nk'uko bisanzwe baza gusangiza abanyarwanda ibitekerezo byiza bidufasha twese kujya imbere, bidufasha twese kuganisha igihugu cyacu aheza twifuriza buri munyarwanda wese. Urakoze Bwana Serge, wenda ashobora kutagira ibitekerezo gutanga muri kino kiganiro, ndabakurikira gusa kubera izindi nshingano ndimo nkorera hamwe no kubakurikira. Ubwo wenda aho biba ngombwa ndatanga ibitekerezo byanjye mu buryo bw'inyandiko. Urakoze.
Urakoze cyane Axel Kanejabo, akazi k'ingenzi watugakoreye, kandi nibyo ngira ngo gushimira no kuri antene ubwitange bwawe bwa buri munsi, gushyira mu majwi inyandiko nyinshi ziba ziri mu ndimi z'amahanga. Abanyarwanda baragushimira hirya no hino rero, abatwandikira, abo tuvugana, ndagira ngo nabyo bimenye. Insanganyamatsiko yacu uyu munsi ndagira ngo twibande ku nyandiko yo mu gihe .com abenshi barimo kutwandikiraho. Ni inyandiko ifite umutwe ugira uti Antonio Blinken, amazi ntakiri yayandi mu karere k'ibiyaga bigari. Iyi nyandiko nayisomye inshuro imwe, inshuro ebyiri. Abantu benshi baratwandikira mu Rwanda bati iyi nyandiko ihatsiki. Ni nayo mpamvu mubona ko ekipe turi kumwe kuri mugoroba ngira ngo idufashe kuyiyumva. Iyi nyandiko twayicemo ibice bigera kuri bitatu. Hari igice cya mbere ngo tuze kureba kivuga kuri Paul Rusesabagina, hakaba igice cya kabiri nacyo kinini cyane kivuga kuri M23 n'isano ifitanye n'ubutegetsi bw'Ikigali, ari nacyo wenda abantu byifuza kumva cyane. Hakaba n'icyo cya gatatu wenda kigaruka ku bintu by'uburenganzira bwa muntu na demokarasi nk'uko bigaragara. Munyemere rero tudatinze kuko hari byose tubiganireho, twifashishe amajwi akwerekanije abo yadusomeye nk'uko nabivugaga. Twakemeye icyo bitatu rero, turanda twumva icyo cya mbere tukiganireho, twumva icya kabiri tukiganireho, n'icya gatatu tukiganireho, kandi buri wese yicyerayizane atanga ibitekerezo bye kugira ngo bifashe abanyarwanda bose badukurikiye muri kino kiganiro cyacu. Reka twumve icyo cya mbere cy'inyandiko.
Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Radio Itahuka, kandi twizera ko aho muri hose hirya no hino ku isi Nyagasani akomeje kuba mu ruhande rwanyu, kandi nibyo duhora tubifuriza. Twagira ngo rero tubagezeho inkuru yasohotse mu kinyamakuru igihe.com. inkuru ifite umutwe ugira uti Antony Blinken, amazi ntakiri yayandi mu karere k'ibiyaga bigari. Iyi nkuru rero ikaba yaranditswe n'umugabo witwa Mark Hogsteins. Atangira agira ati mu cyumweru gitaha umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Antony Blinken azasura u Rwanda na Congo. Ni mu gihe umwuka mubi mu karere ukomeje kuzamuka, aho hari intambara ikomeje hagati ya M23 n'ingabo za Congo. Ingabo za Loni MONUSCO zikomeje kurwana intambara yo kuzamagana ko ntacyo zakoze gifatika mu guhangana n'ibi bibazo. Hari kandi ibirego ku Rwanda by'uko rwagushije mu mutego intwari y'Hollywood Paul Rusesabagina, rukamukatira igifungo cy'imyaka 25 muri gereza. Muri make uru rugendo rubayeho mu gihe cy'ingenzi. Mu minsi ibiri ishize abagize itsinda ry'abashakashatsi ba Loni babwiye bagenzi banjye ba Reuters, banabereka icyitwa ibimenyetso by'uko ingabo z'u Rwanda zifatanya na M23 mu majyaruguru ya Goma. Aya makuru yabanjirijwe n'inyandiko ya Human Rights Watch aho Rwanda rwashinjwaga gufasha M23 abakurikirana ibya Kongo basanga azazanwa muri aka karere no gutunga intoki u Rwanda. Ibi bishobora gufasha mu gukemura ikibazo mu mezi make, ariko nticyakemuka by'igihe kirekire. Nta n'umwe ufite ukuri kuri iki kibazo, ariko twiyumvisha ko Amerika by'umwihariko guverinoma yayo badafite amakuru ahagije kuri iki kibazo cy'urusobe. Nukirebera mu madarubindi y'izuba yaguriwe muri Sunset Boulevard ya Hollywood, ukamera bungura ibyavuye mu bushakashatsi bw'itsinda rya Roni ndetse n'umuryango nka Human Rights Watch, by'umwihariko kumva itsinda rito ry'abadiplomate b'abanyamahanga n'abashinzwe iby'ingabo bari Kinshasa, ntacyo bizafasha. U Rwanda ni umufatanyabikorwa w'ingenzi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri aka karere. Amerika iri mu ntambara izo kurwanya abahezanguni b'abayisilamu mu bihugu bya Afurika. Mu bindi bihugu kuri uyu mugabane batanga umusanzu mu kurwanya ko umutwe w'Abarusiya Wagner wagira ijambo riyoboye kuri uyu mugabane. Ikirenze ibyo ni uko ibitekerezo byayo ku biba mu Rwanda na RDC bigomba kugira agaciro kabyo. Ugomba kugendera ku majyi igihe wasuye aka karere. Bwana Blinken, turagerageza kandi kuguha urutonde rw'inzitizi ugomba kurenga kugira ngo uzasubire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wemye. Guverinoma yawe ivuga ko guta muri yombi no kuburanisha Paul Rusesabagina bibogamye, bitanyuze mu mucyo, birasa no kugira ikibazo ku buryo intwari ya Hollywood yatawe mu mutego ikisanga yagarutse mu Rwanda ifite ikirahuri cya champagne igahita itabwa muri yombi ikihagera. Mbere yaho Rusesabagina yari yagiye ku mbuga nkoranyambaga yivugira ashize amanga ko ari umuyobozi wa FLN yashakaga guhirika Perezida Kagame ku butegetsi binyuze mu nzira y'intambara. Uyu mutwe washinzwe ku bufatanye bw'indi mitwe nka FDLR, ikitwe P5 ni indi mitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. FDLR ni umutwe w'iterabwoba kandi ibi byanemejwe n'ubutegetsi bwanyu. Rusesabagina yakoreraga ibikorwa i Texas ku butaka bwa Amerika. Polisi y'Ububiligi yahaye ibimenyetso ubuyobozi bw'u Rwanda. Inzego zanyu z'umutekano zari zibizi neza, ariko zemera ko ibi byose bibaho. Muri icyo gihe FLN ya Rusesabagina yatangiye kwica abantu b'inzirakarengane mu majyepfo y'u Rwanda, kandi byarasobanutse ko uyu mutwe wagize uruhare rw'ingenzi mu mugambi wo gushaka guhindura ubutegetsi i Kigali. Biragoye kugereranya ibikorwa bya Rusesabagina n'ibya Osama Ben Laden, ariko ubuyobozi bw'u Rwanda bwafashe icyemezo cyo gukumira ko ibikorwa bye byakomeza kwangiza byinshi. Bamuteze umutego akatirwa gufungwa hamwe na bagenzi be barenga 20. Guverinoma y'u Rwanda yamaze gutanga itangazo ry'uko nimuva mu Rwanda Rusesabagina azaguma aho ari. Abandi batekereza ko ugomba mbere na mbere kuganira n'abagizweho ingaruka n'ibitero bya FLN mbere yo kugira icyo utangaza kuri iki kibazo. Niba ushaka guhanira igihugu ibi ngibi, kutagirira impuhwe Rusesabagina, Abanyarwanda bazabyemera, ariko ntabwo bazahindura icyemezo cyabo.
Gaye nguko rero Abanyarwanda kazi, igice cya mbere ngira ngo tuhereho tuganira. Urabona iki gice cya mbere kibanze kuri Paul Rusesabagina. Ibibazo banavugamo hariya ni ibibazo natwe twaganiraho kandi munumvise. Iyi nyandiko nk'uko Axel abidusomeye cyangwa namwe mwayisomye mwayiyumviye, muri iki gice cya mbere nabonyemo ibibazo bitatu by'ingenzi twaganiraho. Hari aho bavuga ngo biragoye kugereranya ibikorwa bya Paul Rusesabagina bya Osama Bin Laden, ariko ubuyobozi bw'u Rwanda bwafashe icyemezo cyo gukumira ko ibyo bikorwa bye byakomeza kwangiriza byinshi. Bamuteze umutego akatirwa gufungwa hamwe na bagenzi be barenga 20. Urumva nanone baravuga bati bamuteze umutego, kandi ikintu cyo gutega umutego cyagarutsweho n'ibihugu bitandukanye, muri za kongere zitandukanye, abadiplomate batandukanye. Ni ikibazo gikomeye cyane kongera gushimangira yuko Leta y'u Rwanda yemeye ko bamuteze umutego. Ikindi kibazo cya mbere ngo turebere hamwe kuri iyi ngingo. Ikindi gishamikiyeho nanone, hano baravuga ngo guverinoma y'u Rwanda yamaze gutanga itangazo ry'uko nimuva mu Rwanda Rusesabagina azaguma aho ari. Abandi batekereza ko ugomba mbere na mbere kuganira n'abagezweho ingaruka n'ibitero bya FLN mbere yo kugira icyo utangaza kuri iki kibazo. Ibi namwe mumaze ibiti mubibona ko bategure bariya bitwa ko ari aba victime cyangwa abarokotse ibitero muri Nyungwe babategura kandi munanibuke ko ubwo bavugaga ngo Paul yajuri afi ntabwo ariyo juriye ubugenza cyabujurira barongera bavuga ngo umwavoka wabo ashagura n'abanyamerika iki nacyo mukibuke kuri kino kibazo cy'ambere icya gatatu gishamikiye kuri kibazo nanone ngo niba ushaka guhanira igihugu ibingibi bagashyira entre parenthese kutagirira impuhwe Paul Rusesabagina ariko abanyarwanda bazabyemera ariko ntabwo bazahindura icyemezo cyabo ambasade Shoti Mukankusi reka nguhereho uri umunyapolitike uri umudiplomate urabona muri kigika cya mbere baraha imirongo migari Antonio Blinken bamubwira nyine ku kibazo cya Paul bakongera kumwibutsa yuko koko bamuteze umutego ariko bagashimangira ko Leta y'u Rwanda yatanze umurongo wayo bakongera bati ugomba guhura n'abavictime barokotse biba bitero bati nanone nuhane b'igihugu ibingibi abanyarwanda bazabyemera ariko ntabwo bizahindura icyemezo cyabo ambasade Charlotte Mukankusi iki kibazo cya mbere urakibona ute mu buryo burambuye bwaguye ko diplomasi ari ikintu kigoye kubera icyo Leta y'u Rwanda irwana n'ikibazo cya Paul Rusesabagina bagerageza gutanga umurongo bereka abanyarwanda mbere y'uko Secretary d'Etat w'Amerika Blinken agera mu Rwanda bararwana n'iki ambasade Charlotte
birasekeje kuko icya mbere njyewe nkimara kubona iyi nyandiko nabanje kwibaza impamvu yayo na timing yayo urabona ukuntu bibateye ubwoba ibi bintu by'uru rugendo rwa Blinken njyewe nigeze nashaka kuvuga ku bintu bibiri navuzeho mbere kera cya mbere ni igihe Rusesabagina yashimutwaga yababwiye nti iri kosa bakoze bazari regretting gushimuta nibyo n'ubundi ni ibintu bita violating amategeko mpuzamahanga ni icyaha kizwi ariko in this case kuri Rusesabagina nge naravuze nti ba bibeshye ibi nibyo birimo kuwagaruka uyu munsi wa none icya kabiri ejo bundi nigeze kuvuga ku rugendo nanone rw'uyu mugabo uyu muyobozi ni umuyobozi ufite urwego rukomeye cyane abantu bakunda kuvuga ngo niwe ni equivalent ya wa minister ushinzwe ububanyi n'amahanga muri ibi bihugu byacu n'iki ariko secretary of state muri US ni umuyobozi w'ikirenga ni umuntu wubashywe cyane kandi ufitiye ijambo mu gihugu cye niba nabivuga gutyo mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda icyo nshaka rero kuvuga ngo ibingibi barimo gutanguranwa basa nk'abasasira bavuga ikintu Rusesabagina ngo yatezwe imitego nanone bakaba biteze indi mitego mu kuvuga ibintu nk'ibi barihamya n'icyaha already cyanabahamye ariko noneho barimo kugerageza gusa nk'aho bamuha imirongo migari yazakoreramo nuza uzamenye ntuzadutunga intoki uje gutunga intoki kuko intoki zawe ushobora kuzitunga zigakemura ikibazo mu gihe gito bazi n'uko by the way no kubatunga intoki ubwabyo bishobora gukemura ikibazo bivuze ngo bamaze kwihamya yuko bafite uruhare mu bibera muri kariya karere cyangwa se specifically mu bibera muri Congo cyane cyane nk'ikibazo cya MV2 aho rero njyewe icyo nshaka kugira ngo mvuge wenda nk'umudiplomati nshaka kugira ngo mbabwire ko bananiwe gukina diplomasi yabo kare cya mbere Amerika yabahaye warnings nigeze kubabwira ko urugendo rw'uyu muntu ntabwo ari urugendo rusanzwe bitavuze ngo ntajya akora ingendo mu bindi bihugu ariko in this case muri kariya karere ku bantu dukurikirana diplomasi iyo muri kariya karere uyu munsi cyane cyane vis-a-vis Amerika uyu munsi interest zayo hariya bafite interest yuko hariya ahantu haba hagaruka amahoro bafite interest yuko Congo specifically hagaruka mahoro kandi barimo kubona kabikera barimo kubona ibibazo aho birimo guturuka none bagiriye urugendo kugira ngo bajye gutanga message message se barimo bagiye gutanga ni iyi turabivoma nanone mu nyandiko muzi zimaze igihe zirimo kuva muri state muri muri seneti ziva muri departments zitandukanye n'abaturage basanzwe na Human Rights Watch na n'imiryango myinshi ikurikirana iby'uburenganzira bw'ikiremwamuntu bagiye bose bakomoza ku karengane kakorewe Rusesabagina kandi niyo banabivuga mu by'ukuri bavuga ikibazo cya Rusesabagina ariko bajyana beyond bakavuga no kuri political prisoners bari mu Rwanda batajya baburanishwa abantu baburi birengero abantu bavuga byinshi cyane bakagira no ku banyamakuru bari abacyuma ba honesty benshi abo bose n'aba Kayumba so icyo rero nshaka kugira ngo nkubwire ni ukuvuga ngo bibutse kwisama basandaye barimo gutanguranwa buriya baravuga bati byari byo byose Anthony Blinken nubwo adasoma ibi bintu ariko ambasade izafata izi nyandiko kuko nk'uko bisanzwe ambasade ifata izi nyandiko zakazi translatinga bakamubriefinga ni nka message mu by'ukuri batumyeho kugira ngo aze yikandagira azaze banabibuze ngo azaze yikandagira azaze azi akarikiretinga amagambo kandi azaze yiteguye kubonana na victims ubwo of course ni setup barabasetinze bari bashyize hariya babigisha ubungubu bari mu mahugurwa y'ibyo bagomba kuvuga u Rwanda turaruzi uko rukora bamuha imirongo ntarengwa abana mu gida uburyo za ibyo azavuga n'ibyo azakora n'ibiki n'ibiki bafite ubwoba icyo ngicyo ntabwo twagitindaho tugomba kukivuga bafite ubwoba bw'ibigiye kubabaho cyo ni kimwe icya kabiri bagomba kumenya ko amazi atakiri yayandi nabo babyivugiye amazi ntabwo akiri yayandi therefore bakwiye nabo guhindura tone mu ikintu cyoroshye ubungubu bagombye kuvuga uyu munsi ni ugutoninga down bakemera kuvugana na opposition bakemera kuvugana na opposition bakemera kurekura Rusesabagina kuko ibyo kuvuga byo ngo Rusesabagina ngo bazamugumana ngo urubanza bamuciriye ngo nuru ntabwo ntekereza ko ari uko Serge ndagira ngo mbede ntini ahangaha ibindi turaza gukomeza murakoze
urakoze cyane ambasada Charlotte Mukankusi ku bisobanuro byawe byiza kuko nkurikije n'uko bisobanuye ukareba n'uwiswe ko ari umwanditsi w'inkuru Mark Hofstad niba mbivuze neza uribaza niba ari we wandikira Kagame amabaruwa ari we twakwita secretary particular wa Kagame kuko in statement yerekeye Rwanda ntabwo twabica ku ruhande uyu muzungu nagiye kumuguguringa ndeba Twitter ndamubona biritwa ko ariyo nyir'inyandiko ariko ibyo avuga ni ibitekerezo by'u Rwanda kandi n'u Rwanda ntabwo rubihakana rurabishimangira kuko sinshaka kwihuta turaza kubyinjiramo cyane kuko aravugira leta y'u Rwanda ibyo byo kubasomye inkuru murayibona ariko tukira ahangaha ku gice cya mbere aho bavuga kuri Paul Rusesabagina nagira ngo nsabe Maitre Ignace Rusagara nawe aze atwunganira tubwire uko abibona kuri uyu mwanditsi uburyo avuga ati Paul abwira secretary d'etat wa Amerika ati Blinken ati uzava ahangaha Paul uzamusigaho yarari kandi nanone turifuza yuko abo ba victime ba FLN ugomba kubanza guhura nabo mbere kugira icyo utangaza nanone ugasanga ari umurongo wa leta y'u Rwanda ikindi nanone nkuko abivuza ambasada Charlotte amazi ntabwo akiri yayandi ibyo byo rwose birumvikana Comrade Maitre Rusagara wowe kuri igice cya mbere urabyumvutse gerageza udufashe umusesenguzi bwawe utubwire iki gika kibanze kuri Paul Rusesabagina
hari ibintu uvuze ngira ngo maze nkubaze neza waruvuze umuntu wanditse iyo nkuru nanjye namubonye wamugugurinze harandi makuru wari ufite se ko ari we wabyanditse hari ukundi kuntu usanzwe umuzi
ni ubwa mbere izina naryumvise kandi byabaye ngombwa kunguguringa nyine nsanga ni twa tuzungu mushicaba bavuga ariko watanga ibitekerezo ugasanga si byo tuzungu ubwo ni PR machine yishye inyuma y'iyi nkuru inkuru leta y'u Rwanda ariko bagomba gushaka undi witangaza wenda bakoresha izina rye ariko iki ikizwe mu nkuru uko ubibona urabona ni ibitekerezo byo muri presidency kwa Kagame
reka iki kintu mabonye vuze no kugira ngo tubishyire ku mugaragaro nuko benize inkuru aho zandikirwa turahazi n'impamvu yo kuba bashyiraho aya mazina nabyo ni ibintu bizwi benize inkuru ziteye gutya abantu bajya bazimenya n'inkuru ziba zandikwa na serivisi z'ibanga za Kigali haba hari itsinda rishinzwe gukora nk'ibi ngibi ni ibintu tuzi abasore babikora benshi twariganya abandi ni bafuti bacu yewe n'ubu na bamwe nabavugisha hariya mba mbizi ko baba babikoze nta wundi muntu wabandikije nkuru rero baba bazanditse nibo baba bazanditse kandi nabo ntabwo babikura mu mitwe yabo ahubwo babikura nyine kwa Kagame bitewe n'uko biba bimeze bitewe n'uko situasiyo bimeze muri iyi minsi rero umuntu yavuga ko mu gihugu harashyushye umukuru w'igihugu ntago amerewe neza afite ibibazo igifu cyarazamutse cyabaye igifu saba muri iruhande rero
comrade ukiraho wenda no kukunganya kuvuga ikintu kiri très important ngira ngo nacyo ugitekerezeho nuko bavuga yuko a managing icyo bita ngo Kivu Place Agency mu Rwanda urumva rero ni desk bitiriye ko ari ya Kivu Place Kivu Place Agency mu Rwanda muri village Rugwiro
komure nje simvuga byinshi nibyo ni ibintu nzi neza nta
komure nyasi reka ngufashe gatoya umbabarire ni intervening ngaho ngaho kugira ngo dusobanure uwo muntu iba Serge Nyamere nawe ukamumwanya
turimo kiganiro niba ari cyo wahituvuga kugira ngo
Yes. Inarije
nawe amenyekane
uyu Marco akora muri presence office mu bantu batuka yaba mu baridingaga gutuka leta ya Uganda abaridinga gutuka ihuro nyarwanda abaridinga gutuka gushishanyisha ngo ihuro nyarwanda ni umutwe w'iterabwoba n'ibiki uyu nubiri kwisonga akora muri presence office we n'abantu bakoranira hafi n'uriya Inyasi Kabagambe ariko we ari fully paid muri presence office bamushinga rero we international kwatakinga bari international ariko no gukora izo propaganda muri bintu bya diplomasi akorana na n'umukobwa wa Kagame rero ariko directly bo bari bakontrolingwa na Kagame no mu bijya ariko w'umunyamerika I think yitwa mu Rwanda bamuzi nka Mariko ariko ubundi nyine ni Mako so ibyo yanditse rero ni mu izina rya Kigali ni mu izina rya Kagame ni Kagame we mutumye niba mwibuka neza Serge uyu niwe mugabo wanditse atiko mwibuka yanditswe muri New Times nanone igihe UPDF yatangiraga kujya guhashya ADF muri Congo hashize umwaka ni bugufi n'igice ubu ngubu uyu nguyu niwe wanditse asebya UPDF atuka Museveni yuko ashaje avuga ibiki byose yuko niwe wise Museveni ngo hari abasirikare bamwisemo ni silverback irimo kwikubita mu gituza ngo ishaka ngo ikanga abandi sikaringa abandi so ibi yanditse rero mumenye ntabwo ari urimo kubyandika nibyo Kagame aba yamubwiye aba ari kuri kubacura bwenge bwo kwandika ibintu bisebanya n'ibintu byo kwenderanya ariko cyane cyane akabyandika agamije kugira diplomasi cyane cyane niba unatukana bagenzi be b'abazungu yuko bavanga so title murumva ikivuze ngo amazi ntakiri yayandi urumva ibyaribyo murakoze
urakoze cyane comrade ari kubera ko biba byiza nyine tumaze no kumenya uwo ariwo kuko baranabigaragaza ngo bavuga ngo hashize kuva mu mwaka wa 2014 yafashe icyemezo cyo kwimukira ngo muri mu karere k'ibiyaga bigari ashinga Agence de Presse icyo yise ngo cyangwa ashinga ikinyamakuru kireba ku bibazo bya African Great Region ngo afatanyije n'uwitwa Adeline Umutoni n'uwitwa Crispin Mvano bakaba rero bakorera ngo mu karere ka Kigali ariko umva ko nabo bantu nyine babazanye muri village ruguru kugira ngo bakore PR cyangwa ibi byose bya propaganda. Comrade Maitre Nyasirutagara mwakomeza kuko nyuma yo kumenya uwo ari we kwari umubirigi ufite imyaka 30 wavutse muri 31 wimukiye mu karere k'ibiyaga bigari urumva ari Kagame wamuhaye inze ndumva ibyo bisobanutse ibiri twaza bigarukaho ubutaha ariko twakomeza kuri ya ngingo ya mbere.
Urakoze Comrade yarakoze na Comrade Ali. Mu magambo macye rero nuko ibi iri jambo turimo gusesengurira Abanyarwanda ari ubutumwa bwa Paul Kagame, ari ibitekerezo bya Paul Kagame nuko yiyumva. Abanyarwanda babyumve muri urwo rwego, ntibabyumve ko ari iby'umuntu runaka n'iby'umukuru w'igihugu. Ikintu nashaka kubabwira, numva ndi buvuge sindi buvuge n'amagambo menshi kuri ibi ushize twari twabigarutseho na Axel, nuko mu gihugu mu Rwanda hari ikintu cy'igihunga mu butegetsi hejuru. Hari igihunga, hari n'ikintu cyo gucanganyikirwa kubera puresha iba ariho kubera iki kibazo cya Rusesabagina. Iki kibazo gitangira cyavuzweho byinshi, Perezida Kagame we yirase ubutwari, ntabwo bahwemye kumwereka ko yakoze amakosa, ko anakwiye no gushaka uko yasohoka muri icyo kibazo. Ntabwo yumvise, yakomeje kuvunira ibiti mu matwi kugeza aho uyu munsi ibyagiye bicamo byose murabizi bihagurukije Blinken kujya muri Amerika, kujya mu Rwanda, avuye muri Amerika akajya mu Rwanda kugira ngo abiganire na Kagame imbona nkubone. Uru ruzinduko rwa Blinken mu Rwanda rwateye ikidodo ku mpamvu zitandukanye, ariko uko muri uyu mwanya turimo kuganira ku cya Rusesabagina reka ariho twirimita ibindi nabyo turaza kubivuga. Nimusoma neza iyi nkuru, iyo babwira Blinken ba n'agahinda kenshi no kugaragaza ko batsikamiwe cyane n'icyo gitutu cy'iki gihugu cya Amerika cy'igihangange, baravuga ati azanywe no kudutunga intoki, bakanemera ko nubwo kubatunga intoki hari icyo kuzamara ko bizakora akazi, ariko nanone kugira ngo bivane mu isoni bakavuga ati ariko ibyo bizakorwa n'iby'igihe gitoya, ntago bizakemura ikibazo burundu, ariko ntago bahakana ko hari icyo bizakora. Barabyemera ko hari icyo bizakora, ariko bo bakereka Abanyarwanda bakavuga ati nimubona hari n'ikibaye ntimuzatungurwe, bizaba bibaye by'igihe gitoya bizongera bisubira uko byari bimeze. Ako nako baba bateretsemo. Nanone bamara kuvuga nk'icyo ngicyo bagasa naho bashatse guha Kagame, agasa naho ashatse guha Blinken ultimatum, akamubwira ko agomba kugendera ku magi ndetse akamubwira ko hari n'ibyo agomba kwitondera. Bashaka kumubwira ko akwiye kuvugana n'abavictime n'ibindi byose, ndetse bakanagaragaza ko u Rwanda rushobora no kugira ibihano rwafatirwa. Bakanavugamo ko Rusesabagina Blinken atazamujyana, azaguma aho yarari. Hari ibyo nemeranya nabo, hari n'ibyo ntemeranya nabo. Njye mbibona gute? mbere na mbere ndagira ngo umbwire abatwumva ko ikibazo cya Rusesa bagina imyitwarire y'u Rwanda yo gukora ibyaha mu Rwanda ikarenga n'imipaka ikabikorera hanze y'u Rwanda ariko ikarenga igakoreye isa n'ikizira cyo kuza gukorera icyaha ku butaka bwa Amerika ukahakura umuturage wa Amerika icyaha ukagikorera muri Amerika ukaza ukagisoreza mu Rwanda biriya Kagame yakoze ni ukumanika agati yicaye ubageze igihe cyo gushaka kukamanura biranze birasaba ko ahaguruka nabwo byongeye byanze no guhaguruka arashaka kumanura byanze arisumba kuruza rwara no kukamanura none ntabwo bimusaba guhaguruka gusa biramusaba no kwisumba kuruza iyi leta iyingiyi hano muri Amerika leta ya Biden nongeye mbisubiremo mbivuge n'abadukuriye kiye babyumve n'uyu wanditse babyumve na Kagame aho arabyumve ikomeye cyane cyane ku kibazo cy'ifungwa cy'ishimutwa by'umuturage wa Amerika Paul Rusesabagina. Leta ya Biden ibikomeyeho cyane. Yahaye ubutumwa mu bihe bitandukanye Kagame ko ibikomeyeho cyane. Kandi yiteguye gufata ibyemezo bikakaye bifite n'ingaruka zikomeye kuri leta ya Kagame igihe itakumva ko itakwemera kurekura Paul Rusesabagina ku mpamvu z'ubumuntu. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ibyo bavuga ko Rusesabagina ko Blinken akwiye guhura na victime yahura nabo atahura nabo ibyo bavuga ko ari Rusesabagina yatangaje ibyo bavuga ko Rusesabagina hari abo abandi afatanyije n'abicyaha nabo bakatiwe ndetse banamushinja ibyo byose Amerika ibizi kuruta uko Kagame abizi ibizi kuruta ibyo Kigali byose ikora izi Rusesabagina kuruta uko bamuzi ni nayo mpamvu ibihagazeho cyane nta bishaka kwirwa ijya mu kw'ibyaha byabaye cyangwa ko bitabaye bajye babikurikira neza ntabwo leta ya Biden ivuga ngo ntabwo ishaka no kwirwa ijya muri icyo kintu cyova ngo ibyaha byarabaye cyangwa ntabwo byabaye ikivuga iravuga iti urubanza ntirwaciye mu mucyo cya kabiri turasaba ko afungurwa ku mpamvu z'ubumuntu nta mananiza Kagame yiteguye kuvuga ko nta bumuntu afite abibwira Amerika ntabwo abyiteguye Kagame yiteguye kwanga kumvira Amerika ntabwo bishoboka Kagame agomba kumvira Amerika ibi tubivugira ngo agomba kumvira Amerika iyo ushyize ku munzani Kagame arabizi neza ko leta ya Biden natayumva natarekura Rusesabagina ku mpamvu z'ubumuntu natarekura Rusesabagina atuko leta ya Biden koko nk'uko ibivuga izafata ibyemezo kandi ibyemezo bizagira ingaruka ndetse zinakomeye kuri leta ya Kagame ubu Kagame ni ugushyira ku munzani ariko nta n'ubwo yirwa nawushyiraho turimo turabibwira abanyarwanda kugira ngo babyumve kuko umunzani twe tuwushyizeho urahengama biragenda bigacurama neza ku munzani uvuga ati ndanga kumvira Amerika nibyo ndibo byanga ingaruka bashobora gufata kandi zagira uburemere zifite uburemere bushobora no kugira ingaruka kuri leta yanjye icyo mpitamo ni iki ndanga kubumvira bafate ibyo byemezo ku buryo bishobora no kugira ingaruka kuri leta yanjye mbigenze Kagame of course aravuga ati ibyemezo bafata bikagira ingaruka kuri leta yanjye biramuremere bimushyira muri pozisiyo mbi kuruta kwemera ko Rusesabagina arekurwa ku mpamvu z'ubumuntu ubwo rero aho ntago bishidikanywa Kagame agomba kubikora ariko hari icyo agomba gusaba kandi azanagisaba Blinken ashobora kumwihugikana cyangwa akareba bikanavugirwa naho igihe Blinken atakwemera ko Kagame yamwihugikana kuko biranashoboka ko azabyanga ashobora kuvuga ati tugiye kubitekerezaho nibyo koko ibyo navuze nemeranya nabo Blinken ntago azataha na Rosetsa bagena mu ndege imwe ariko azasiga Kagame ashaka ikintu kimukura mu kimwaro kuko yavuze amagambo menshi yavuze ko ari flawless operation bavuze ko ngo atava hariya batangaje ibintu byinshi twese turabikurikirana ariko nuko akavuga ati tugiye kubyigaho na leta yacu dutekereze ngo niki dushobora kuba twakora tukarekura Rusesa bagina ariko ikimwaro kikaba gikeya bakadukura mu isoni ni icyo ngicyo bazasiga banegosiya niba bamusaba bakabatangira kubeshya ngo bamuhaye imbabazi cyangwa bagize gute ariko kumurekura byo bagomba kumurekura abanyarwanda niba nabyumve kujya banabyumve gato ikintu dushobora no kuba nababwira Serge nasorezaho nuko Amerika ishobora no gutwara gukora operation mageragere igakura Rusesa bagina muri ya gereza ikamuzana Kagame agasigara amangaye aho ngaho areba yashobewe ibyo rero kuba bizi neza ko Amerika ifite ubushobozi bwo kuba yazi igahagarara amageragere ikahakura Rusesa bagina ikamwuriza indege ikamuzana muri Amerika ibyo ni bimwe mu byemezo bishobora kuba byafatwa ahangaha ibyo rero Kagame arabyirinda cyane kuko ibyemezo leta ya Biden ishobora gufata byaba bikojeje isoni cyane byakoze isoni cyane Kagame kuruta ko yakwemera akaba mu kimwaro cyo kuba yarekura Paul Rusesabagina mu magambo makeya rero ibyo bavuga byose bagire babyanga babyemera bagomba kumvira leta ya Amerika cyangwa bagakubitwa ikinyafu gikarishye n'iyi leta murakoze
akoze cyane comrade Maitre Nyasa Rusagara ku bisobanuro byiza comrade Ali ndagira ngo nawe ugire icyo uvuga mu magambo arinye kuko isobanuro nyine kuri ingingo ya mbere wenda uraza gufata umwanya ku ngingo ya kabiri cyane ariko hano biranumvikana nk'uko bagenzi bacu babivuga Kagame arashaka uburyo yivana muri kino kibazo cya Paul ariko ntabwo kimworoheye bitewe n'uburyo yakitwayemo cyangwa bagisobanuye kuko nahariye barivugira bati niba ushaka guhanira igihugu ibi ngibi kutagirira impuhwe Paul Rusesabagina abanyarwanda bazabyemera ariko ntabwo bizahindura icyemezo cyacu ese leta y'u Rwanda yarisika gukatirwa inkunga zose ihabwa mwumvise senateri Mendez ibyo yavuze muri yabaruwa ye ese Kagame yarisika ko u Rwanda rusubira kuri serumu bitewe na Paul Rusesabagina yarageza nawe ugira icyo uvuga wenda kuri ingingo ya mbere yuko tujya ku ya kabiri ndahita mguheraho dukomeza ku ya kabiri ariko gira icyo uvuga mu magambo arinye kuri iyi ngingo ya mbere
Serge urakoze cyane Serge njye nshimire bagenzi banjye ku bisobanuro batanze ubwo Akseli yanaje nayo mushimire ku kiganiro yagiranye na Maitre Rusagara kandi Maitre Rusagara agumije kugushimangira ibyo yavuze icyo gihe Serge iriya uriya mutwe w'iriya nyandiko ibyo uvuga nibyo amazi mu kiyaga Kigali nta kiriya yandi ntago kiriya yandi aho Kagame yari yarihimbiye ngo ni umwana murizi uvuna umuheha bakamwongera undi ibyo byararangiye ibyo banditse byo nibyo nuko content nayo ugiye kwisesengura neza usanga ariko imeze ariko nkuko Metra bivuze arabivuza nyibutsa Idi Amin wa Uganda niwe wafasha abayisraeli yemereye yuko ibyihe byari byafashe indege y'abayisraeli bayizana Entebbe baramwinjiye ngo nabarekura aranga ariko baraje abayisraeli baraje batera Entebbe barabatwara ubanza iyo filimu warayibonye Serge n'abadukuri ikibanza babyibuka nibyo koko Amerika ishatse Rusesabagina yagenda ikamukureho kandi itegeko rije perezida akavuga ati mumuzane uko bimeze byose azavayo Rusesabagina bakimufata Serge twagize ikiganiro hano naramwe na comrade Epimache mu gihe niki banza twarakigiranye nawe cyangwa na Axel njye nababwiye ko bazamurekura impamvu nari nyizi iyi mpamvu nari nzi yo kubazamurekura impamvu nuko mbere na mbere haba mu mategeko ya hehe haba hehe hose ntabwo bashubu ntabwo twari mu mategeko washimuswe wapfutse mu maso kumara iminsi itatu bataza hari byo atocyaringwa guhanya umutware ngo urwo rubanza rwemere Sergi ba wibuka n'abanyarwanda badukurikiye babibuka na ntuza foundation ya Yuriya Mustari ninde
bavuga kuni
Kuruni George Kuruni Foundation wibuka yuko bahereje abantu babo bamategeko bakurikira ibintu bya human rights baraza baravuga bati iyi ni sham trial nta trial yabaye kuko bose bari bazi yuko icyo jaji yari gukora uriya jaji Muhima siwe warukase icyo yari gukora cya mbere kwari kwirukana urwo rubanza ariko yarabyirengagije icyo cyari cya mbere icya kabiri kwari ukwemerera Rusesabagina akabona abaroya be niba bavuga koko ngo bafite ibyemezo assuming ngo icyo cya procedure barakirengagije bari kwemera nibura process y'urubanza kugira ngo ibe aho umuntu wese ari entitled kugira ngo agere abamwunganira ibyo barabyanze baraza barabyigamba kuri radio kuri televiziyo mpuzamahanga serije uribuka ibyo justice u Rwanda Johnson Busingye yavuze anagaragaza yuko nawe ari umufatanyacyaha muri icyo kintu bana international community ayikoresheje Al Jazeera inamwaza leta y'u Rwanda yuko ititekerereza ahubwo ikoresha abantu nyine nk'aba bamako ariko none yakoreshaga iriya kampuni ya UK hano ikora PR bagaragaza arimo kuba consulting ati mwemeye se ntago nemeye se that byakwerekaga yuko byanze bikunze Rusesabagina bagomba kumureka bamize ikirayi gishyushye cyane kandi kidashobora gukonja kirashyushye no mu kanwa kiracyashyushye kirimo kubotsa problem ahiri rero ni uko u Rwanda nk'uko navuze Idi Amin umuntu utegekesha igituza cyangwa utegekesha umaze gukora amabi menshi ku bantu b'Imana Imana ituma adashobora gutekereza logically cyangwa rationally Amerika n'abantu bayo ba Amerika n'abadepite bayo n'abakongure bayo bahaye Kagame an olive branch olive branch mu Kinyarwanda sinzi uko nabyita baramubwira bati murekure kuri humanitarian grounds akisha naba hano UK yiba wibuka basabaga Kagame yuko yarekura nka General Rusagara na Tom Byabagambe kuri humanitarian grounds nabo mu Bubiligi bamusabye yuko murekura kuri humanitarian grounds ibyo ni olive branch kugira ngo yivane mu kimwaro ni umwe ngo va mu kimwaro umurekure muri humanitarian grounds Kagame aranga none badispatchinze Secretary of State ngo ajye hariya ariko noneho biza kuko Imana ari ikora ibintu nge kuri genemera muri mu mana serije kuko Imana ari ikora ibintu bivaniyemo n'ibya M23 turibuze kuvugaho hanyuma yama byose Kagame amaze akorera abantu ati mu kirere si mu bikihe n'ibiki byose bigiye kuba ubufindo kuko abamuhaye abamwongeraga umuheha arabasuzuguye nk'uko yasuzuguye Museveni akihakana yuko Museveni ntacyo yamufashije nk'uko ntacyo yagize ubunye yuko barimo gusa nkaho barimo kubwira u Rwanda barimo kubwira Amerika bati tugufasha kurwanya ibyihebe urarwanya abarusiya iyo bazanye mu Rwanda bavuga bati urashaka gusupportinga kuba Rusiya niyo mpamvu abanyafurika batabijyamo so mu magambo make bya bindi Trudeau wa Canada nawe yamusabaga nawe amuzanye maramwereka tuya nanjye ntabwo nibikore kuko birasa nkaho mutanyubaha mutama agaciro mutareka nkakora mabi mwari musanzwe mundeka nawe kuri biriya bintu banditse muri iyo paragraph ya mbere Akseli yadusome mushimire cyane kuba yabitwanditse mu Kinyarwanda kugira ngo abanyarwanda bumve ibyo tuvuga ntabwo ari amagambo yacu ni ibyabo biriya ni ukubwiza kaminura muhini ugwatse ni ugufata mu bwanwa so cyangwa utumye ubicyura icyo so Serije Kagame anyuze muri Mako uriya Mariko nyine nk'uko babikoze mu Seveni koza Amerika babikoze Amerika kandi wabonye biko babwiraga Blinken intumwa leta ya Biden yatumye kugira ngo bajye gukora ibyo bintu bitatu banditse ibintu bitatu turi buvugeho kurekura rusesa bagina nimo mbonavuze ndi Blinken ashobora kumutahana kandi ubu ndacyabyemerera ko Kagame ashobora kumumuha icya kabiri nibyo turi buvugeho uburenganzira bwa muntu nibyo bikiriye barabyanditse batuma ibyo bavuga ibyo Blinken agiye gukora abangaba rero aho kugira ngo babisubize kugwa ubaje bafata nkuko nababwiye bafata semukanwa mureke turindire turebe ariko ngiye mvuga ndi n'Imana irimo kubikora nkasoza ndimo kuvuga umwitangirizwa bawita batende gaswi something like that ibintu nkibyo turebe iba ari umugabo turebe ko atari burekure rusesa abagira iba yirasta turebe ko atari bumurekure narabivuze ngo bazamurekura kandi yuko azamurekura byanze bikunze urakoze cyane Serge
bakoze cyane comrade ari babyita gusku nyine ubushotoroti bikore cyangwa no bikora ubwo nyine reka tubitega amaso ariko turi hano kuri aditahuka nta kizabacika reka no tujye kuri gice cy'akabiri nkuko nakibonye kibanda kuri M23 kandi nacyo gice kirekire turi bwibande kuko harimo ibintu byinshi cyane aho bavuga isano ya M23 n'ubutegetsi bavuga ko ari ubw'abatutsi biteye n'ikibazo nanone kuko Leta y'u Rwanda ivuga yuko nta bwoko buri mu Rwanda ariko byagera muri conflict nk'iziti hari isano nyine iri hagati ya M23 na Leta y'abatutsi mu Rwanda reka dutega amatwi nanone nkuko Comrade Axel yabidusomeye mbere yuko dukomeza kuri ingingo ya kabiri nabwo ngira ngo dutindeho
ikindi kibazo gikomeye Blinken agomba gukemura mu ruzinduko rwe ni uburyo muri Kivu y'Amajyaruguru M23 iri mu ntambara yeruye n'ingabo za Congo aho buri munsi yigarurira uduce abenshi barimo Loni Human Rights Watch na guverinoma ya Congo ubwayo bashinja u Rwanda kugira uruhare kuri uyu mutwe mu by'ukuri indi mitwe irenga ijana iri muri iki gice cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'umutwe wa Kiyisilamu ADF naru n'undi mutwe wita Codeco ikora ibikorwa bibi cyane ikindi gitera umutekano muke ni FRDC ingabo za Congo ubwazo ni kenshi byagiye byemezwa bigatangirwa ibimenyetso ko intwaro nyinshi zikoreshwa n'aba barwanyi zituruka muri FRDC kubw'ibyo ni ibikorwa byo guhonyora uburenganzira bwa muntu bikorwa n'iyo mitwe bikwiye kujya ku mutwe wa FRDC raporo iheruka yagaragaje ko M23 ari wo mutwe ukora ibikorwa by'ihohoterwa bike muri aka gace ku rundi ruhande ariko niyo ihanzwe amaso akarere kagize indi mitwe ibiri y'abatutsi mu bihe byahise wa mbere wari uyobowe na Laurent Nkunda wa kabiri wari uyobowe n'uwahoze ari ofisiye mu gisirikare cy'u Rwanda Sultani Makenga abombi ni abanyekongo b'abatutsi bafashe intwaro ngo barinde imiryango yabo n'ibyabo nyuma yuko bigiye mu maboko y'abahezanguni b'abahutu b'abanyarwanda bashyizwe ku ibere n'abanyapolitike n'abaperezida ba Congo ngo babarwanirire guverinoma y'u Rwanda yashinjwe gufasha iyo mitwe ni ukuri icyo gihe uruhare rw'u Rwanda rwari rurimo cyane impamvu ikomeye yatumye u Rwanda rubikora byari ukwirinda ko FDLR yatera u Rwanda kubera igitutu cy'amahanga Kigali yashyize iherezo ku bufasha yahaga Makenga na Nkunda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu Makenga yavuye muri Uganda aho we n'abasirikare be bari mu nkambi basinyanye amasezerano na Leta ya Congo yo gusubizwa mu gisirikare cya FRDC bizezwa ko bene wabo bari mu nkambi mu Rwanda bashobora gutahuka mu gihugu cyabo mu burasirazuba bwa Congo aya masezerano ariko ntabwo yubahirijwe bituma M23 isubira muri Congo aho yafashe ibirindiro mu bice by'ibirunga aho bigoye kugaba ibitero aho niho batangiye kujya bagaba udutero shuma two kwibutsa guverinoma ya Congo ibyo basezeranye ibyo ariko nabyo byarananiranye uyu munsi Kinshasa yatangiye guha M23 izina ry'umutwe w'iterabwoba ndetse yanga kuganira nayo isano hagati ya M23 na guverinoma y'u Rwanda iroroshye cyane kuyisobanura ariko akenshi biranagora kubyumva ku mutwe ku muntu uri hanze yabyo bombi bahuriye ku bwoko bw'abatutsi kandi abanyekongo b'abatutsi bafite bene wabo mu Rwanda abandi bamaze imyaka myinshi babonye ubwenegihugu bw'u Rwanda ariko baracyiyumva nk'abanyekongo abofisiye benshi bo muri M23 batangiriye umwuga w'igisirikare mu ngabo z'u Rwanda barwana izindi ntambara muri Congo birangira bari mu barwanyi ba Laurent Nkunda cyangwa ba Sultani Makenga abajya muri iki gisirikare biroroshye kubabona mu nkambi zo mu Rwanda na Uganda. Impamvu yatumye mu 23 ibasha kwisuganya no kugira ingufu ni imikoranire y'abanya Uganda binjiye mu bufatanye n'umutwe wa FDLR igihe bari bafitanye ibibazo n'u Rwanda. Ubwo Rwanda na Uganda basubizaga umubano ku murongo, ubu bufasha bwarahagaze, ariko M23 n'abandi batutsi muri Congo biba ngombwa ko bakomeza kwirwanaho. Bateye ibirindiro bya FRDC basahura intwaro zabafashije kugaba ibitero byinshi. Kuba ari inkuru mu ngingo zayo zose biragoye kandi ntibyoroshye kuyumva utayirimo. Ariko igitera ibyo tubona uyu munsi ni uko FRDC ntaho ihuriye na M23 irwana ifite impamvu iterwa akanyabugabo n'abatutsi bose bo muri Congo n'u Rwanda n'u Burundi. Imwe mu miryango y'abatutsi bo muri Congo yari ifite abana mu gisirikare cya RDF, gisirikare cy'u Rwanda, abandi muri M23. Abandi basubijwe mu buzima busanzwe nyuma y'imyaka 5 bari muri RDF bahita bajya ako kanya muri M23 kurwanya FRDC na FDLR. Kuba ari abanyekongo b'abatutsi, iyi niyo mpamvu nyamukuru bakorera. Icyo umuryango mpuzamahanga wananiye kumva ni uburyo u Rwanda rwakomeje kubahiriza amasezerano kuva mu ntangiriro z'umwaka 1994 kugeza uyu munsi. Abajenosideri bakomeye bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'Uburayi batangiye kwisuganya ubwabo gukorana n'intagondwa z'abahutu muri RDC n'Uburundi nabyo byarakomeje. Icyari kigamijwe ni ugushora u Rwanda mu ntambara ikomeye kandi yeruye muri RDC cyangwa mu Burundi. Abarwanyi ba FLN ya Rusesabagina bagombaga kugira uruhare rukomeye muri ibyo byose. Nk'umuntu wari ikirangirire byagaragaraga ko yabikora neza, ariko nanone yagaragaje intege nke. Abamushoye bamwumvisha ko azahita aba perezida mushya w'u Rwanda, ariko ubu ni nk'umumaritiri muri gereza. Kuri ibyo wakongeraho ibyo kutizerana bikomeje hagati ya Uganda n'u Rwanda, kuba u Rwanda rutera imbere mu bukungu ku muvuduko uhamye bigatera ishyari ryinshi. Kuba imikoranire mishya y'u Rwanda nayo yarabaye intangarugero ku bindi bihugu bya Afurika byatangiye kwiyambaza Kagame ngo ashyire ku murongo ibihugu byabo, nabyo ntibyakiriwe neza n'ibihugu by'ibihangange ku isi. Ibyo byiyongeraho ko Kagame yarazwiho kubwira ibihugu bikomeye kureka kumushyiraho igitutu ngo akore ibyo atemera. U Rwanda ntirushobora kuba urugero rwa demokarasi nyafurika igwa kunyota y'ibihugu by'ibihangange ihinduka ikajya mu murongo wabyo igihe bibishakiye.
Ngaye nguko rero igice cya kabiri kivuga kuri 23 isano yabo n'ubutegetsi bw'u Rwanda muracyumva. Ahangaha unabyumvise biteye ikibazo gikomeye cyane, kuko ikibazo kiri hano duhere no ku maraporo y'impuguke za Runi ntabwo bajya kureba ubwoko bw'abarwana muri 23, ntibareba isano ahubwo bareba ibikorwa bakora. Muri raporo tumaze iminsi tuvugaho y'impuguke za Runi ivuga yuko ifite amayimaji cyangwa amashusho, ifite ibikoresho byagiye bifatwa, ifite evidence zifatika, ariko ikintu kirebana n'ubwoko wenda sibye ko ngende ibintu by'ubwoko buriya bigezemo mbona dutakaza umwanya wacu, kuko twese turi abantu bamwe, ubwo wenda nge niko mbyumva. Ariko ahangaha baratwereka yuko M23 ifitanye isano y'ubwoko n'abari ku butegetsi mu Rwanda, niko babyivugira muri iyi nkuru. Uyu mugabo Mark niko abisobanura. Ari Abdulkarim nagira ngo uhere uko nari mbikubwiye kugira ngo njye kwa ambasada na Komedi Nyasi wenda ariwe mpereyeho. Isano ya 23 nk'uko uyu mugabo abyandika uhita wumva yuko arayitomora ati M23 dufitanye isano n'abari ku butegetsi mu Rwanda. Ariko atanya muri iki gika ashinja ingabo za FARDC ko akenshi arizo zigira ibikorwa byo kugurisha intwaro kuri iyi mitwe iri muri Congo. Anenga raporo iheruka yagaragaje ko M23 ariwo mutwe ukora ibikorwa by'ihohoterwa bikeya. Urumva aravuga ati mu mitwe yose iri hariya mu karere M23 niyo ifite ibikorwa bike byo guhotera abantu cyangwa ikiremwamuntu. Agashimangira none ati Nkunda na Makenga bashinze iriya mitwe kugira ngo barengere ubwoko bwabo bitewe n'uko abasi bakoze jenoside mu Rwanda cyangwa abahutu nk'uko babivuga, ikintu cy'ubwoko mu kitondere muri iyi nkuru ahangaha, bari batangiye guhotera abatutsi mu karere. Ese Nkunda avuka kuko motivasi ari ukurengera ubwoko bw'abatutsi. Laurent Nkundavuka pardon ashingwa cyangwa ya 23 ishingwa cyangwa CNDP ishingwa objectif ari ukurengera ubwoko bw'abatutsi cyangwa ari uku kurwanya ubutegetsi bwa president Joseph Kabila Laurent Désiré Kabila. Sultani Makenga wayoboye nawe CNDP niba nibuka asimbura Laurent Nkundavuka bamufungiye mu Rwanda objectif ari ukurenda ubwoko bw'abatutsi cyangwa bwari ukurambira ubutegetsi bwari Kinshasa cyo nacyo mu kibuke. Guverinoma y'u Rwanda hano iriyemerera yuko yateye inkunga aba bagabo babiri ubwo nibagiwe General Terminator uri irahe mu Buholandi Bosco Ntaganda. Aba bajenerali bose bagiye bayobora uyu mutwe wa CNDP ni mukaza kwa M23 mwigeze mubona muri manifeste yabo bavuga yuko impamvu bashinze za CNDP za RCD Goma M23 ari ukubera ubwoko bw'abatutsi barengera. No, ukavuga uti guverinoma y'u Rwanda yashinjwe gufasha imitwe barabyemera ariko barivugira bati twarabafashije koko bitewe n'uko twari dufite ubwoba yuko abo bahutu bari batsinzwe cyangwa ari mu mitwe yitwaje intwaro bazadutera. Urabona ko ibintu biri muri iyi nkuru ni ibintu bitomoye black and white. Ali Abdul Karimu isano ya 23 n'ivugwa cyane n'ubutegetsi bw'i Kigali urayibona ute ko barivugira bati abatabyumva n'abatabibona nimwe mufite ikibazo ubundi ntaho dutandukaniye. Jean Marie Ryanye
Serge urakoze cyane. Serge nakubwiye kandi mpora mbivugana cyane yuko burya Imana ibyitekereza ngo ni ibintu bikomeye cyane ibihindura ubusa hanyuma ikagaragaza n'ibintu nubwo byatinda ariko bigero bikagaragara. Ukuri ntushobora nta n'umunsi n'umwe ukuri kuzatsinda ikinyoma kizatsinda ukuri ntabwo bishoboka. So ibyo bagumye bibeshya ngo ntabwo dushyigikiye M23 ibyo bagumye bagira ibiki byose byabaye ipfabusa kuko babanje kubyakana muri 2012 bakubiswe bagiye kubafatira ibyemezo Obama telefoniye Kagame bahita babihagarika. M23 nyine wa mugani itinyana yo guhungira mu Rwanda kuko yari ingaruka zizagira ihungira muri Uganda.
Iyi nkuru iremeza ko u Rwanda rwabikoze babashyigikiraga ariko
nta mwari
y'u Rwanda ibyemera.
Wibuke barabyihakanaga n'ubu ngubu barabyihakana ngo baratuziki Kagame akajya muri Paraloma akajya ngo baratuzize ibibazo bya Congo kandi ntaho duhuriye nabyo arabyemereye. Ibyo nkubwira Imana burya n'ukuri ni ibintu bikomeye cyane Serge. Ujya azagume kuri nubwo kwatinda uguca mu ziko ntigushya barabyemereye ntawe unabapushinze ntawe unabafufinze. Ikindi mu munsi Kagame yemera kujya Angola ngo agiye kuhura na leta ya Congo ahagarariye M23 Kisekedi ahagarariye FARDC cyangwa igisirikare cye na leta ye niwo munsi Kagame yaguye iba ari n'umutego ntabwo nawita umutego ariko niwo munsi ukuri kwaje hejuru kugaragara urimo kurwana iriya ntambara uwambaye ikoti yitwa ngo ni M23. So bino barimo kuvuga ngo abadiplomati ngo barimo kubabeshyera ngo abadiplomati bakeya barimo Kinshasa barimo kubeshya barimo kuvuga ngo Roni yari ubwo bavugaga group of experts ngo barimo kugira barimo kubyivugira ko babashyigikira ariko none igiteye ubwoba ni iki Serge kandi gisobanura impamvu Serge twebwe mu Rwanda twavuze ngo umuzi w'ikibazo cyo mu Rwanda ideology mbi abantu abayobozi ideologically bankrupt kuko Museveni yabivuze ati abantu bamwe bari ideological bankrupt natwe nibyo twemeraga. Niyo mpamvu mwihuru twabanje tugatekereza Serge bamwe ntago bajye babyumva ntibabagira ngo ni ibintu byo gukina ntibumve tukaguza tukabihamya tukabishimangira. Ni ikintu cy'ubumwe bw'abanyarwanda, ni ikintu cy'ubumwe bw'abantu bagize u Rwanda. U Rwanda nongera mbisubiremo ejo bundi narabivuze nongera mbisubiremo ntago rushobora kubaho ntago rwaba ari u Rwanda rutarimo umuhutu rutarimo umututsi rutarimo umutwa rutarimo n'abantu bakomoka kuri ayo moko yombi barongoranye cyangwa bagize iki. n'ubu ngubu none n'abandi basigaye baza nkabo bamari kubanza nawe yarabaye mu Nyarwanda yarabonye ubwene gihugu bw'u Rwanda uyu wanditse bine now iyo utangiye kuvuga ngo igisirikare cy'u Rwanda ni icy'abatutsi cyangwa leta y'u Rwanda ni iy'abatutsi ni intutsi serije ubugiye muri mentalite muri ya ideologie ivuga ngo yes iyi ni leta yacu tugomba gushyigikira ibingibi ntabwo ubushyigikiye idea ubushyigikiye ubwoko iyo ni sectarianism iyo ni racism iyo bigiye muri race ariko none ni sectarianism ni ideologie ibidafite ishingiro na rimwe kuko ubundi ntabwo ubwoko umuntu abucuzinga ni ibintu imana yashyizeho ibintu twasanzeho ntabwo dushobora kuhindura so kuri byo nta idea birimo niyo mpamvu ubona iyo umuntu ajijije abantu ubwoko bwabo ari igihano gikomeye cyane kuko niyo mpamvu yita genocide ikajya ku yindi level ntabwo umujije idea umujije uko yavutse kandi ntabwo yacyuzinze ngo avuke atyo kubona u Rwanda rurolinga so low rukavuga ruti dushyigikiye M23 kuko ari abatutsi natwe turi abatutsi is completely wrong nka buriya se ndashaka nkubaza nk'umuntu nkamurasira
ariko kibazo ntabwo ari aho ngaho ntabwo ari abatutsi gusa mu Rwanda abatutsi b'u Burundi no muri Congo no muri baravuga ko ari abatutsi
ubu se nanjye urambwira ngo ndabashyigikiye
anyway tanga ibisobanuro ariko imvura iravuga ko ari abatutsi b'igeni
Serije aho ngaho niho bakosereza niyo makosa yabaye niyo mpamvu ubona twebwe ubushize mu kiganiro nagiranye naje nka interveninga nsabye ijambo ngo interveninge ku byo comrade Etienne Dr. Etienne Mutabazi yavugaga umuvugizi w'Urunyarwanda niyo mpamvu nashimangiye biriya bintu byo guhindura ngo abantu bamwe b'abanyarwanda babahindure ibicibwa abandi babahindure ngo ni iki nibo banyarwanda ibyo bintu twebwe mu ihuriro nyarwanda niyo mpamvu twabikoze twabitekereje twavuze tuti ideologi yacu igomba gushingira ku bumwe bw'abanyarwanda nta vangura nta muhutu nta mututsi nta mutwa nta va kuri bo bose tugomba kuvangura bose n'abanyarwanda iyo ugiye gutegeka igihugu utegekera abanyagihugu bose ntabwo utoranya iyo ugiye gutabara abantu ubatabara kubera idea zabo ntabwo ubatabara kubera ngo ni ubwoko runaka ni ibingibi iyo ugiye muri ibyo ngibyo uba utangiye kuzana ikibazo nawe tujye muri substance yabyo kuko ibyo ngibyo twemeranye iyo ni racism kandi nta mwanya ifite kandi simpamya yuko abatutsi bari mu Rwanda bemeranya na Kagame kuvuga ngo arasupportinga M23 ngo kuko ari abatutsi niba babyemeranye bamenye ko barimo kwishyira mu kaga nabo kimenyeshe M23 itangiye kwica abantu bazashinzwe icyaha yuko abatutsi bose bishe abantu kuko Kagame akunda kuvuga ngo abahutu bose ngo bose bakoze genocide kandi atari byo urumva the flip side nuko arimo kuvuga ngo nawe abatutsi bose bagomba kujya kwiganga ingamba ntabwo ari byo turi abanyarwanda hanyuma niba ndi umututsi ntacyo bivuze ni umunyarwanda seriye ubwo turi mu ihuriro rimwe abatutsi n'abahutu n'abatwa n'abaki bose wumva atari organization ihamye ifite ishingiro kandi byose buri muntu wese yumva ari fier kuba ari mu ihuriro nyarwanda that's the whole point ibyo bintu tugomba kubisobanura abantu bakabishimangira n'abanyarwanda n'abatutsi bakumva yuko ako kaga Kagame ashaka kudushyiramo ngo tube ibicibwa mu karere tugomba kubyamagana tugomba kubyanga kandi iyi mikino ya Kagame yo kuvuga ngo abangaba ngo barimo guhoterwa ngo niyo mpamvu barimo kugira wibuke na Uganda bayiregaga ngo irimo guhohotera abanyarwanda ngo ifata abanyarwanda irabahohotera irimo kubagira ibiki serije ibyo bintu bigomba guhagarara ibyo bintu bigomba guhagarara iyo umuntu akosheje uri umunyarwanda uri umututsi uri umuhutu uri iki wakosheje ku cyaha bagufatire ku cyaha bagufatire ku bwoko bwawe cyangwa ngo bavuge ngo baragufatira kuri umunyarwanda oya niba wakosheje waburi umunyarwanda waburi umuganda waburi umukongomani waburi iki iyo ukosheje ubukosheje now substance yayo yabyo ni iyiherera niba arimo kuvuga ngo M23 yumvikanye na Congo n'abakongomani ngo basubire mu gisirikare cya Congo kuki wajya kubasupportinga noneho kuki atayinsistinga ngo avuge ati nyamuneka nimuvugane nabo kuki azabasupportinga agafata intwaro zijya gutuma bahungabanya abaturage ba Congo ari byo abantu barimo kumurega bijya gutuma birata bakica bakica abantu bagafata zabunagana bagakora ibiki ikimenyesha bari kuri regime change kandi barimo kuvuga mu cyo twarangiye kuvuga yavuga ngo bararega nde bararega rusesa bagina gukorera regime change naba ngabare bafashe intwaro barwanya leta bari muri regime change akabashyigikira urumva contradictions aho ziri kandi mu nyandiko imwe muri article imwe harimo contradictions ikintu uko bimeze rero ni ukuhesereje M23 ndizere yuko irimo abantu b'ubwoko bwose mupimiranye nibumva bavuga ngo barimo kurwanira ngo n'abatutsi bari abandi b'ubwoko bundi barimo ko ariko M23 ivuga ngo irarwanira abakongomani kandi abakongomani bava mu moko yose ya Kongo ya Kongo cyangwa ya hariya ntabwo bumva yuko Kagame noneho ahubwo arimo kugaragaza yuko M23 atari M23 ahubwo we hari RDF ariko none RDF akayigabanyamo igahinduka ngo ni n'abatutsi kandi abatutsi ntabwo barimo ntabwo RDF igize n'abatutsi gusa abatutsi ni n'abakiya cyane nuko bari mu bushorishori mu buyobozi bw'ubushorishori nabyo tunenga ariko RDF irimo ubwoko bw'abanyarwanda bose institution ikomeye cyane y'igihugu kuyihindura ngo ukayizirowinga kugira ngo ijye ku bwoko first of all ubukibiye muri nyamitekerezo twarwanyije umunsi FPR ikiri FPR yahaguruka ikarwanya ivuga ngo igisirikare cya Habyarimana cyagombaga kubamo abahutu gusa abatutsi bakagira umwe wa maonesho gusa ariwe ruhashya wenda n'abandi bakeya se ariko ruhashya niwe wari uzwi gusa abandi bose ntabwo bemererwa kujya mu gisirikare ntabwo bemererwa gukora akazi runaka bagombaga kugira ibi ariyo byatumye abantu bahaguruka n'abari mu Rwanda bagahunga bakajoyininga abatutsi bari mu Rwanda baje kujoyininga ntuza kugira ngo bagire ni niyo mpamvu banatsinze newe kuko ntabwo ushobora kuba udafite ideoloji gutsinda niyo mpamvu Kagame arimo gutsindwa muri diplomasi arimo gutsindwa no mu gihugu ubwacyo umunsi abanyarwanda batinyutse bakamenya yuko ibyo bintu ntibarebere ibintu mu moko bagatangira gufungura amaso bakareba kurebera mu myoko n'ibintu biri dangerous n'ikizaba kibaye kuri Kagame nabo bajya muri denja abo bashyize muri denja nk'uko abakurikiye ibintu by'ubwoko bashyizwe muri denja bumva ngo bizeye ubwoko bwo emerende yabashukaga cyangwa n'abandi baje nyuma yabo bakambanda n'abandi babashukaga ngo mwice ba runaka abangaba bagiye bamwe bagashukwa bakabijyamo nuko byabazaniye ikibazo n'ubu kibakurikira n'abatutsi tugomba kubyanga yenda bivuga nk'umututsi none tugomba kubyanga tukereka yuko no ntabwo dushobora kwemera politike yo kutugabanyamo nk'abanyarwanda ariko n'ubu dushobora kwemera ngo twebwe twirebe nk'abatutsi aho kugira ngo twirebe idea ikemura igihugu umuhinzi iba muhinda akandamijwe kagujye gutoranyangura Kagame ntago atoranyangura akandamiza umuhinzi w'umututsi cyangwa umuhinzi umuki umuhutu akandamiza abahinzi bose niba yishe abacuruzi ntago ajya kwica ngo ndica umututsi ndeka umuhutu cyangwa ndica umuhutu ndeka umututsi niba amenesheje abantu ntago atoranya ngo ndamenesha umuhutu ngo abatutsi ntago mbamenesha otherwise Rujigiro yakaba yari mu Rwanda iyi generali Kayumba yakaba ari umunyarwanda mu Rwanda n'abatutsi intwari yacu Patrick Karegeya yishe n'umututsi abakurikira kwica muri za Uganda Charles Ingabire uriya munyamakuru yari umututsi navuga benshi cyane seriye Rwigara yari umututsi therefore ibintu byo kuvuga ngo ni leta y'abatutsi cyangwa arakorera abatutsi ni ibintu by'ibinyoma bidafite ishingiro uriya mubirigi akwiriye kumva afite isoni cyane kwemera ko bamwandikisha ibyo bintu by'amakosa kandi azi yuko iwabo hari abaframa n'abawaro adashobora gutekereza muri ibyo bintu natwe ntabwo dushobora kubyemera ibyo ni ibintu biri backward cyane bikwereka yuko iriya leta ya FPR ari leta irushye cyane ni leta ishaje ni leta ikwiye kuba yaravuyeho kera ariko biduha imbaraga Serge Nsoza biduha imbaraga zo kumva yuko twebwe uko twatekereje nk'ibirunyarwanda yuko ubumwe bw'abanyarwanda arizo mbaraga z'abanyarwanda ariryo pfundikiro ryo gukemura ikibazo ari ikintu cy'ingenzi cyane ndashaka ngo mbishimangire kandi tugume tubishimangira kandi tugume turi proud of it. Murakoze cyane Serge.
Ubumwe bw'abanyarwanda inyabuto tunyarwanda ni cyo gisubizo kandi inyandiko ubwayo iri clear irabyivugira. Ambassador Charlotte Mukankusi ndagira ngo dukomezanye kuri iki kibazo abanyarwanda benshi bandikira ditsa ukabavuga bati murakibona muti kuvuga ngo isandiri hagati ya 23 guverinoma y'u Rwanda iroroshye cyane kuyisobanura ariko akenshi biragora kubyumva ku muntu uri hanze yabyo. Bombi bahuriye ku bwoko bw'abatutsi kandi abanyekongo b'abatutsi bafite bene wabo mu Rwanda, ibyo rwose nta gitandukanye ko baba bafite mu Rwanda. Ariko kujya muri kote y'inkuru wa mugani ukavuga impamvu M23 iri existe cyangwa ihari, ugasobanura abana b'abatutsi bagiye muri RDF basezererwa bagahita bajya muri 23, ugasobanura ko abatutsi mu karere basapotinga M23 mu Rwanda mu buryo muri Congo, ugasobanura impamvu bahari barwanira ubwoko bwabo, ukanemera uti twarabikoze muri iyo myaka ya mbere ariko ubu nta ruhare tubifitemo. Ariko raporo y'impuguke za Roniyo ikoresha satellite kandi biranagoye kuvuga ngo ari aravuze ati byaba biteye ikibazo ya 23 kuko ari ubwoko bumwe, sindi mu byinjiramo kuko ntabwo ndi umuvuzi wa 23 uko bakora recruitment ntabwo mbizi ntabwo bindeba. Ariko iyi ni ingingo ishobora gutera ikibazo mu karere k'ibiyaga bigari, ugasanga akarere kose karahiye, umunyarwanda w'umututsi cyangwa umututsi wese akagira ikibazo bitewe n'imiterere y'u Rwanda magingo ya cyangwa Kagame, umututsi agahabwa kato cyangwa akagira insanganya bitewe na leta Kagame, umututsi mukongomani w'umurundi w'umuganda wa cyose agahura n'ibibazo bikomeye bitewe ni statement. Iyi statement ntabwo nagomba kuyifata nk'ikintu cyoroshye, ahubwo bagomba kuyikondana bakavuga bati ibi ntabwo ari byo. Ambassador Charlotte, uravuga iki kuri iki gika cya kabiri, cyane cyane kuri isano ya 23 leta y'u Rwanda yemerera ko byoroshye kubibona kereka twe turi hanze yabyo tutabasha kubisobanukirwa? Jean Marie Ryanye.
Murakoze cyane Serge, reka nshimire cyane ari arabivuze, nta nubwo ndi bubitindeho njyewe ndakora comment gusa, ubundi tujye ku kindi kibazo, ntabwo ndi bubitinde kuko ari arabivuze cyane bihagije, asobanuye ukuntu ari ikibazo kandi ndatekereza ko leta y'u Rwanda irimo kubikoresha mu nyungu barimo kuviza bareba za hasi bari abantu. Njye nigeze kuvuga nti buriya butegetsi burananiwe, basa nk'abantu batagira abajyanama cyangwa se ngo bige ku kintu bagiye gukora. Biratangaje kuko njye ntabwo ariko mbona ubundi narimbazi bakora ibintu batatekerejeho. Serge, reka ngaruke gatoya kuri icyo kintu cy'ubututsi.
Nyemera ambasada ntagari kuvuga ngo ni uko ntemeranya nawo, iyo uvuga ngo bakuntu batatekerejeho uteka ko iyo aritiko udafite chief editor usoma ibi bintu baba bagiye gupublishinga, aho ntabwo numva ko njyewe navuga ngo ndemeranya nawe ijana ku ijana, kuvuga ngo ntabwo baba babitekerejeho. Kandi hari icyo bita editeri, chief editor ugomba kweditinga inkuru nk'izi mbere y'uko ziba publishe mu ndimi z'Ikinyarwanda n'Icyongereza n'Igifaransa.
Serge, uranyemerera nkusobanurire impamvu?
Sure.
Yes, impamvu nima kuvuga ngo ibi bintu baba batabitekerejeho, ntagari kuvuga ngo editor ntago yakoze akazi ke nka editor, ariko ndashaka kujya nkubwire ko bareba uruhande rumwe, nta narize cyangwa se ntago bareba ingaruka z'ibintu barimo gukora niba nabivuga gutyo. Kuko aha ngaha urebye barimo gusasira kuko bazi ko hari evidence igaragaza ko abasirikare b'u Rwanda babonetse muri Congo bafasha M23 cyangwa se ni nabo M23 anyway. Okay, so barimo rero gutanga gusa nkaho bagaragaza impamvu bayifasha, ariko bakibagirwa ko barimo guteza ikibazo gikomeye cyane cyo kugarura ibintu by'amoko kandi biyibagije amoko aho yatugejeje. Aha ngaha barimo gushyira ubwoko bw'abatutsi ku front line, barimo kuba bagaragaza nk'abantu batagira umupaka bigira muri Congo uko bashatse bakavayoritinga territorial integrity z'igihugu, bakaba bagomba kujya ahantu hose umututsi ari bazahaboneka batitaye ku mipaka y'ibihugu barimo ariko barimo gukoresha iki kintu nko kugira ngo iriya evidence nivayo cyangwa ntagihe umuyobozi nka Anthony aberetse akavuga ati dore evidence dore akanama k'impuguke icyo byo kavuze kandi byageze no muri UN dore uko Security Council ibyemezo babafatiye kubera evidence irrefutable itashobora kugirwaho impaka. So bazavuga rero bati aba ngaba ni ba batutsi, nicyo iyo mpamvu barimo kujya muri detaye z'ukuntu RDF ubwayo yubatse. RDF ubwayo yubatse harimo abatutsi baho ba Congo baje muri RDF bamaze kubona training, nibo bagiye hakurya bagenda ari M23. Mu by'ukuri barimo gusa nkaho bisobanura kugira ngo ya evidence niza bazabe bagaraga barabivuzeho ready, ni nko kuvuga ati dusasire kiriya kintu kigiye kuzaza kuko evidence barabizi ko izo evidence zihari n'uzaza kubivugaho wese azaza ayibabwira. Ariko noneho njyewe ikibazo nibaza Serge, ibibazo bya Konko bigize abavugizi ba M23 cyane ko bigize aba mbega mu by'ukuri u Rwanda uyu munsi ruhagaze mu nkweto ya M23. No wonder n'ejo bundi u Rwanda ndirwo rwari muri Angola ruhagarariye M23, ibintu abantu batanakwestioninze cyane. Kongo ifitanye ikibazo n'umutwe witwara gisirikare witwa M23, hanyuma barangiza bajya kugira imishyikirano cyangwa se bajya kubiganiraho, Leta y'u Rwanda akaba ari ihaguruka ndetse hakagenda kizigenza hakagenda Perezida w'u Rwanda akaba ari ujya kwicara muri iyo nama aganira na Kongo ku kibazo cyo gupasifayinga kariya gace ka Eastern Congo. So njyewe ikintu mbona ahangaha ubutegetsi burananiwe, igituma bunaniwe nuko batakina ntago bareba n'ingaruka z'ibyo bakora aho zishobora kugera. Uyu munsi nyuma y'imyaka ingahe itari myinshi habaye ikintu nka genocide, ukongera ukagarura ibintu by'amoko, kandi ibi bintu by'amoko bari barabiciye muri mu itegeko nshinga, naye mbega ni ibintu mu by'ukuri on paper no mu mategeko no mu nyandiko zose bagerageza kuminimiza cyangwa se bagerageza no kurwanya, ariko officially ubu ngubu barimo navuga ngo barimo guta umurongo, bivuze rero ngo barimo gusilidinga mu kintu gishobora no guteza kandi kaga kangana nka genocide. Aha rero Serge umuyobozi wacu turi kumwe muri iki kiganiro yabivuzeho cyane, ntabwo ndi buze kubitindaho, ariko nk'uko nabikubwiye ubuyobozi burarushye. Ikintu cyonyine njyewe mbona nk'umuti ni ukuganira n'abantu baburwanya, n'abantu bafite bavuga atavuga rumwe nabo bafite ibitekerezo bishobora kubaka kiriya gihugu. Ni opposition ngiye niko mbibona muri aka kanya nta kindi. Na ubundi ibi byo kuvuga ngo baratangiriza ngo kugira ngo Anthony ndaza bazamukinga ibi mu maso bazagire gute, ari intervention ya Rusagara nayikunze cyane, avuga ati Amerika bazi icyo bashaka kandi bazifite ukuri, bazi ukuri kose, yaba ari ku bya Rusesabagina uburyo yafashwe, byaba ari batitaye ku byo kuvuga ngo hari abaturage b'u Rwanda ngo byagezeho ingaruka ngo biki n'ibiki n'ibiki, ariko Leta ya US ifite position yafashe, ifite amahame. Umunyamerika yarashimuswe first of all, arangije nyuma yo kumushimuta bakora shamu trayo itarigeze imuha ubutabera, babanje kubyihorera wenda batekereza bati tika ugwa mushimuse first of all umuntu washimuse se yahabwa tubutabera ubundi n'abamushimuse abagushimuse niwe bajye kuguha ubutabera gushimutwa ubwabyo nta natural ikwiriye kubaho urabanza first of all bagakosora ikintu cyo kugushimuta bakakurekura ukaba free noneho rero abangabo baramushimutse barangije bajya ahubwo mu bintu byo kwirata yuko operation yose yari flawless ukuntu ahubwo yizanye ubwe hari ku icupa rya champagne n'uyu munyamakuru yabigarutseho ibi byose ni politiki eshaje ni lack of diplomatic knowledge n'abantu batafite connaissance barimo kudiringa n'umuntu wo ku rwego rwa Secretary of State barimo gukina politiki iri cheap gutya ubu umuyobozi nkuriya niwe bazitaza bagatangira kumubwira ko abatutsi ba mu Rwanda bagomba kujya bambuka bakajya ku Kongo bakajya kurwana gutangiza intambara bakambuka ejo bakajya i Burundi bakajya gutangiza intambara bakabikora no muri Uganda nahe aho umututsi hose ari izo nizo politiki bajya kuzaganira na Secretary of State w'igihugu nka Amerika ibyo ni barimo kwihenda niwa abarundi nibo bavuga neza barimo kwihenda barimo kwibeshya cyane so America ifite position ku munyagihugu wabonye ko bo bagira n'ukuntu babidefinisi babisobanura abanyagihugu babo bafashwe mu buryo budakurikije amategeko aho bari hose bafite inshingano zo kujyayo bakabakurayo cyangwa se bakabakurikirana sinarusesa abagena gusari n'abandi barimo gukurikirana mu bindi bihugu bya za North Korea bya za hehe ibyo bihugu byose biba bivayoritinga fundamental human rights so abanyamerika aho bari rero barakurikiranwa rusesa abagena rero ari muri iyo kategori baramushimuse kuva muri Amerika icyo ni icyaha gikomeye cyane nabo bakwicaye ngo uyu munsi bavuge bati turabikina dute diplomatically abadiplomate bacu tubashyire ati bakoreshe ari abo muri Amerika ari abo abari abanyamerika bari mu Rwanda bagerageze kubasobanura bagerageze kukuriyetinga rapo gusobanura ariko ari nako barekurana Rusesa bagina ariko ari nako kandi by the way Amerika ntabwo ifite ikibazo gusa kuri Rusesa bagina Amerika ifite ikibazo no ku bundi no ku burenganzira bw'abanyarwanda barimo kuborera muri prison bari abanyamakuru bari abanyapolitike aba n'abandi baburirwa irengero ibyo byose Amerika irabivuga mwarabibonye muri ya nyandiko so yuriya musenator wa yarabisobanuye muri detail ntabwo rero ari ikibazo cya Rusesa bagina gusa so gusa ku Rusesa bagina we bazamurekura nakunze ukuntu Metero Sagara yabivuze yavuze ati erega Amerika ishobora no gukora operation nk'iri ya Israel yakoze muri Uganda is very true ibyo ni ibintu biri very likely u Rwanda bakwiriye gushyira ubwenge ku gihe njye narabivuze amambere sinzi ukuntu byumvikana ariko ni ukuri gusharira ntekereza ko uyu munsi aho uyu ureba ukuntu leta y'u Rwanda irimo gukora ibakoresha n'aba banyamakuru wakwita amaca iyo urebye nk'iriya ati ko ubona harimo amacarizimu cyane ibintu bimeze nko guhuzagurika bifitemo ubwoba bifitemo gukoresha bagombye ahangaha bagombye kwimployinga abadiplomate kandi b'umwuga abantu basobanukiwe icyo gukora ikindi bagombye kujya muri norme za international law ntabwo bazigira ibyihebe ngo bibaze yuko bazadiringa n'ibindi bihugu no nawe tekereza nk'ubu numvishije ukuntu barimo kuvuga kuri Uganda ngo Uganda ngo ibintu bibafite ejo bundi bari barimo kubaka rapport na Uganda bavuga ngo bagiye kubaka umubano wabo n'iki ariko barimo kwandika bavuga ngo Uganda ziri mu bihugu ngo bibagirira cyari ngo kubera ko ngo bateye imbere ngo kubera ko batera imbere but Uganda ifite ishyari ry'u Rwanda u Rwanda se rufite iki rurusha Uganda uyu munsi u Rwanda rufite idene hasi 86% ngira ngo kwijana duri hafi kugera kuri 100% yuko mu by'ukuri u Rwanda rwabaye poteke byararangiye sinzi nuko niriya myenda tuzayivanamo ariko Uganda ifite 45% Uganda ni igihugu economically gihagaze neza ni igihugu umuturage abaturage babo baticwa n'inzara nk'ibyo twumva mu Rwanda none se niki koko Uganda yabifitiye ishyari u Rwanda gute bihereye he Kagame niwe ujya uvuga ngo byaca he mu kirehe se mu mutora ni hehe byaca koko nshakisha ahantu Uganda yabifitiye ishyari u Rwanda keretse niba babafitiye ishyari ko bazi kubeshya yuko ngo babaye Singapore ya keretse niba ari ibyo ngibyo babafite bityo bazi gusa ikinyoma noneho kucyopa ratinga bakirirwa bakireshya isi yose bakirirwa bazi ndega cosmetic marketing ariko ibyo ngibyo ibyo ngibyo ntabwo bizana food on the table ntabwo bigabura nicyo gituma abanyarwanda inzara yabamaze so ntabwo rero iyo uyu munsi nuwo mubano wabo bari barimo bubaka mbabare ndatarutse gatoya nuwo mubano bari barimo bubaka ahanga ndimo kuvuga kuri diplomasi yubaka reba nawe uyu nguyu ngo ni umunyamakuru ariko nibyo bari barimo bubaka na Uganda nabyo babikandagiyemo mu kandi kanya bati tuzambuka ahantu hose hari umututsi ikibazo cy'umututsi ubu ngubu bamushyize mu spotlight umututsi ni trouble causer aho hari hose ateza ibibazo iri ngiri ni ikibazo ubuyobozi bw'u Rwanda burananiwe kandi nibataba careful bazasiga mu by'ukuri igihugu uko bagisanze muri 94 reka ndekere aho ngo serve
Murakoze cyane Ambassador Charlotte Mukankusi wa mugani w'inyandiko hari bavuga bati kubari inkuru mu ngingo zayo zose biragoye kandi ntibyoroshye kuyumva utayirimo rwose nanjye ndumva inkuru kuyivuga wa mugani ngo uzayisoze biragoye ariko nanone nkuko inkuru ibyivugira avuga ngo ariko igitera ibyo byose tubona uyu munsi nuko Fardes nayihuriye na 23 M23 irwana ifite impamvu iterwa n'akanyabugabo k'abatutsi bose bo muri Congo u Rwanda n'u Burundi Maître Ignace Rusagara reka mbere yuko tujya ku ngingo ya gatatu nawe mugarukeho tureba isano ya M23 mu isura y'ubwoko bw'abatutsi ifitanye na Leta y'u Rwanda nayo yibona mu isura y'ubwoko haraho Ambassador Charlotte Mukankusi nyine bivuze bakomoje ko ikindi bakongeraho uko Uganda ikomeje kugira u Rwanda ishyari kandi bagashimangira yuko M23 ikura abarwanyi muri Uganda no mu Rwanda bakomeza bagaruka nanone hariya bashimangira ikibazo nyamukuru gituma nyine M23 ihari iki kintu nubwo tukibona gutya tukiganira ariko si ubwa mbere ahubwo ngiye birama indusho ngari ibihugu byose byo mu karere k'ibiyaga bigari byose duturanye inkuru ikwiye kuba a wake up call yo kureba Kagame uwo ari we muri region ubu muraza kubona babandi bavuga bati ampire nkima turayivuga ntimujya muyemera tuzi neza yuko hari ikibazo cya balkanization tuzi neza yuko tuzi ko hari agenda ndende yihishe mu bwoko bw'abatutsi buri wese araza kubivuga uko bishaka ariko njyana ntabwo ngira ngo nshyushye imitwe yamuvaradita aho kandagira ngo tugume muri line y'inkuru ubwayo uko iteye abajajinga ku giti cyabo ariko nta ugiye ngo abashyushye imitwe ariko nk'umuntu usomeye inkuru yahitabona yuko abatutsi bakwiye kuba careful bakamagana bino bintu kuyita cyabo kuruta yuko babasibre bagahohoterwa aho baturuka hose. Comrade Maitre Ignace Rusagara, imwe mwari mugezweho ijambo ni ryanyu.
Urakoze comrade, ntago ndi butinde ndavuga ibintu nka bitatu gusandekeraho. Ariko ndanarekeraho ngira inama Paul n'abandi bantu muri rusange. Icya mbere ndagira ngo mbere na mbere mbaze mbabwire ko ibi ngibi ari ikarita ishaje. Kagame yegereje kubikinisha guhera kera, ariko ubu aho bigeze birashaje, ndaza kubyerekana. Ariko mujye ngira ngo twumve neza anga, ndagira ngo twumve ikintu twese tugomba guhuriraho ko turimo turasesengura inkuru yanditswe kandi yandikwa ku mabwiriza ya Kagame. Ko ngiye nkomeza no kubishimangira ko iyaba atari we ntabwo ngenda ari kuba nganira ku bintu byanditswe n'uyu Mubirigi cyangwa Umunyamerika uwo nguwo, ntabwo nari kuba mbivugaho. Ndabivugaho kubera ko ari Kagame kandi kubera ko ari na perezida. Icyita rusange hano ni iki? Icyita rusange ni uruzinduko rwa Blinken. Nirwo ruteje ikibazo, nirwo rwabyinishije abantu muzonga, nirwo rwatesheje Kagame umutwe arimo arakubita hirya no hino. Cyo Charles Sabagina twakivuzeho. Ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo ndetse n'imibanire hagati y'u Rwanda na Congo. Aho ngaho rero ibi bintu byose niho bizira. Uruzinduko rwa Blinken abantu bakomeze kugenda barutekerezaho muri bituvuga ahangaha. Ndagiye murebe izi raporo zasohotse. Raporo ya Human Rights Watch igakurikirwa na raporo y'abashakashatsi ba Loni, bose bahuriza ko hari ibimenyetso simusiga bidashidikanywaho ko leta ya Kagame ifasha umutwe wa M23 kudurumbanya uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Twibaze ikibazo, iyi raporo y'abashakashatsi ba Loni ije ikurikira raporo ya Human Rights Watch, iyi raporo ije Blinken agiye kujya mu Rwanda ni ibiki? Kandi kaza idoma ku bintu biremereye cyane, ivuga ku bimenyetso biremereye cyane ndetse n'uburyo byanabonetse. Kintu birakomeye, twebwe ndibuka kera nkiburana mu Rwanda hari ibyo twajyaga twita ngo ni mugobeko. Iyi raporo ni ka mugobeko bagobetse Kagame, ni nayo mpamvu mubona yataye umutwe, yayobewe, yabuze icyo afata n'icyo areka. Iyi raporo irasobanura ibintu bikomeye cyane. Ibi bindi byose ni ibigenda biza arimo ati bitabapfu, akoma hirya akoma hino, ndaza kubigaruka. Iyi raporo ibyo yavuze mwarabyumvise, ndetse n'ibyo u Rwanda rwagerageje gukomaho mwarabyumvise. Hari ibibazo bibiri, hari ikibazo cy'ubututsi, hari ikibazo cy'ubuhutu. Ibyo bintu mubire baravuga ati mu bututsi azanayo M23, mu buhutu azanayo FDL. Ntimutekereze ko nta ngiye ku ruhande, ahubwo niba mwarumvise Yolanda yaravuze ati na biruta yabivuze ngo iyo raporo niba itavuga ko FDL ikorana na FRDC, ibyo mubyihore ngo iyo nta raporo irimo. Ngo nibitavuga ko Congo yarashe ku butaka bw'u Rwanda, ibyo nta raporo yaba irimo. Uruzinduko rwa Blinken, Blinken azabwira Kagame Bwana Kagame ikibazo ntabwo gikemuzwe ikindi ndambwira ati dufite ibimenyetso bidashidikanywaho ni ka kamugobe ko mbabwira ko iyo raporo kasohotse cyari ikintu cyo kureba Blinken atazavuga amagambo menshi ndetse no kugira ngo Kagame ururimi rwe ruhite rugobwa ati drone zarafashe amafoto dufite ibi n'ibi n'ibi ubu Kagame ururimi rwaragobwe nta kintu azavuga imbere ya Blinken kuko Blinken azavuga dufite ibimenyetso ibimenyetso ko ufasha M23 Kagame azavuga ati FDLR ariko ikibazo ntabwo kimuzwe ikintu ibyo Blinken azambwira ati ntabwo ukwiye kuba ukora ibi ngibi ibi biduteye impungenge kuba wowe igihugu dufata nk'umufatanyabikorwa w'ingenzi nk'inshuti ari wowe ukora ibi ngibi kandi ibi ngibi binyuranye n'ihame ry'ubusugire bw'ibihugu ihame mpuzamahanga kambwira ati rero hari ubundi buryo ikibazo cya FDLR gishobora kuba cyakemukamo ntabwo ugomba kwitwaza FDLR ngo ujye gutera uburasirazuba bwa Congo ujye guterayo ujye gufasha M23 ibi bibazo utera muri Congo oni Blinken namubwiye biteye ikibazo biteye abaturage baho ibibazo barapfa barava mu byabo ndetse nanone byongeye biratera umwuka mubi hagati y'ibihugu bibiri kandi ibyo bihugu byombi dufata nk'inshuti ibyo nibyo azamubwira noneho Kagame yamaze kubona ko ikibazo cyamuguye hejuru kandi iki kintu nacyo nagira twibukiranye ko Amerika igihagazeho cyane ku buryo Kagame nacyo atiyaruye ngo ajye ku ruhande ibyemezo bishobora kuba byafatwa nabyo byazaba bibi cyane ntabwo yazashobora kubigarura Kagame noneho nk'uko bisanzwe akavuga ati rero iki kibazo kugira ngo gikemuke ngiye kukigira ikibazo cy'abatutsi akaza agaheraho akavuga ko guverinoma y'u Rwanda ikihuriyeho na M23 ari uko bahuriye ku bututsi u Rwanda rwose rugize gitutsi nta wundi muntu uhari urw'abatutsi gusa mu magambo ye ariko ibi bintu nibyo nahoze mvuga ni ikarita ishaje ntabwo igikora uyu munsi mu Rwanda ari abatutsi bafite ibibazo ari abahutu bafite ibibazo ntabwo Kagame yagera muri iki gihe ageramiwe asumbirijwe kandi niko asanzwe ageze mbere nk'ibi ngibi ashaka gufata abatutsi bose akabagira ibintu akabigira ibyabo ariko hari icyo yirenga aravuga ngo ibi ngo batabyumva ngo ni abantu bari hanze yabyo none se Kagame tuganira hano uyu munsi Kagame aturusha ubututsi kera aho Kagame andusha ubututsi hano ugashobora no kumva ko ibibazo byishoyemo by'umururumba we n'inda nini ngo abigire ibibazo by'abatutsi Kagame ikimujyana muri Congo twese turakizi ni ukwiba no gusahura ibisahwa akura muri Congo icyo abikoresha turakizi amazi Kigali aruzuye cyomoro yirwa agura amazi ahangaha cyomoro se ariya amazi agura yagurira abatutsi biriya Kagame se yubaka mu Rwanda byubakira abatutsi ni iki Kagame akora ku buryo ashaka kumvisha ko uyu munsi ubwo agerame wari ibibazo by'abatutsi nagira ngo twibukiranye abadukurikirana ngo abatutsi biriya bintu byo muri Congo abatutsi barabyamagana imyitwarire ya Kagame abatutsi ntago bayemera sini ntago ari ibintu biri mu nyungu z'abatutsi yewe ntibiri no mu nyungu z'abanyarwanda nk'uko ngo bajya babyibeshyaho ni inyungu z'agatsiko ka Kagame twibukiranye hari abagogwe Serije nyawe nawe ujye ubakurikira hari abasore b'abagogwe bamagana ba makenga bangaba hari abagogwe bamagana ba makenga bangaba babivuga ku mugaragaro bakaba ko bitandukanyije nabo igice kinini cy'abanyamurenge abo n'abatutsi bo muri Kongo nabo bagogwe n'abatutsi bo muri Kongo tuvuga abo barabyamagana cyane ngira ngo Serge wabonye inyandiko yakozwe n'abantu ba mituwarite b'abanyamurenge abo barabyamagana hari urubyiruko rw'abanyamurenge n'ejo bundi hari inama yabereye hano muri Amerika ngira ngo n'ejo iyo nama niyo kwamagana Kagame ibikwiye inyuma mukurikira umwana uririmba witwa Daras avuga ati reka nta rwandofone turi abakongoma nabo turi abanyarwanda ibi byose ni Kagame babamaga natwe ahanga uyu munsi turahamagana Kagame ibajya akabeshya urabona no kuvuga ngo makenga ngo nankunda ngo barwaniraga ngo kurengera ubwoko bw'abatutsi byahehe byokaje none kuba birwaniraga nkunda riheshe nkunda ni umututsi w'umugogwe warwanaga waruyoboye SND ubu ngubu uyu munsi ari kuki bashaka kugira icy'abatutsi aramufunza aramufite I Kigali ntaganda riheshe iyo atagira ubwenge n'abandi bamufashije nirwo mvuga hangange ubu uyu munsi nawe Kagame aba yaramwishije ari gutuma agera no muri ambasade y'Abanyamerika kugira ngo ajye kwitangira n'amakenga uyu tuvugira hangaho uyu munsi nawe ejo azaba amateka nk'abantaganda n'abankunda n'abandi bose izi ntambara za Kagame abatutsi baziguye mari benshi Now, ibi bintu bifite ingaruka nubwo tubivuga gusa gutyo ibintu bigomba kumvikana neza ko hari ababyakira gutyo hari abadakurikira ibi ni ibintu bitera icyangiro abatutsi abantu bagahagurukira bakumva ko abatutsi ari abanzi mu karere bakumva ko abatutsi ari ikibazo kubera ibikorwa gusa byo bya Kagame n'agatsiko ke n'igihe kirageze kugira ngo abantu bamagane Kagame muri rusange bamwamagane bashize amanga bikurwe n'abantu bose ariko abatutsi bakwiye kuba ku isonga bakamagana ibi bintu iki ni igihe cyo guhagame ati ubage wifashe ntuduheho twara Kagame ageze mu kibazo musoza gikomeye cyane iyo ari mu bibazo nk'ibyo aba yataye ibitabapfu abakubita hirya no hino ngo arebe icyabimufasha arenze kuri guverinoma y'u Rwanda ko ari abatutsi ageze ku batutsi b'i Burundi ageze ku batutsi bo muri Kongo ageze ku batutsi bo mu Rwanda abo bose arababeshyera abo nagaragaje bamwamagana ni abagogwe bamwe abandi n'abanyamurenge abandi nitwe abatavuga nabo yafasheho bugwate nabo yafasheho ingwate n'amakenga ni ingwate n'abarwana nabo ni ingwate ziriya ntambara amakenga bamo nta nyungu zimufitiye ni inyungu za Kagame wenyine ibi ngibi rero ubona Kagame arasombirijwe abantu bitandukanye nabyo nta hantu abatutsi bahuriye n'ibi ngibi ari abatutsi b'i Burundi ari abatutsi bo muri Kongo ari abatutsi bo mu Rwanda ibi ni inyungu za Kagame ku giti cye ariko nk'uko natangiye mbivuga ni karita ishaje Kagame arageramewe aritwaza hirya hino arakubita kuri FDLR arakubita kuri hehe ariko byose nta kintu bishobora kumukiza ari mu kibazo cy'uko abona ko Kongo agiye kwahura n'ikibazo ndababwiza kuri Kagame adafite Kongo abarangi Amerika ntago ishobora gukomeza kurebera ibingibi Kagame arimo akora muri Kongo none Kagame ahagaze hehe ari hehe ntawuhari ibibazo biremereye cyane ibi byose avuga ni amatakira ngoyi ariko iminsi iri imbere idushyira ikintu gikomeye cyane kuri Kagame dushobora kuzamubona arira nk'umwe mu bategetsi umwe wigeze kurira avuga ati comprenez mon émotion comrade rero abangira ngo ngarukire aho ngaho kuri icyo ahasigaye tubuze gukomeza kubindi kubiganiraho tubuze no kubanza tugira icyo tubivugaho ariko nsoza nuko ikarita Kagame akinisha yarashaje ntikirya murakoze
turakoze cyane comrade Maître Rusagara kuri analyse nziza ubutegetsi iyo bujya gusaza cyangwa kurimbuka bukina ikarita y'ubwoko njya mbyumva nyine cyangwa ntabwo nari muto abakinnye ikarita y'ubwoko ku gihe cya Repubulika ya Kabiri turabizi bahutu murashize ni muti butabara ngo mube rubandanya mwishye cyangwa mu ruhangane nutwo tunyenze cyangwa muhangane nabo banzi babateye Kagame na watu abatutsi rero mu karere k'ibiyaga bigari akoze Rwanda i Burundi Kongo Uganda n'ahandi atabatutsi abatutsi nayo mpamvu byoroshye kugira ngo abatutsi nyine bitabire intambara ya 23 ubu bisano byiza ntacyo nakongera kuko biranumvikana ahubwo reka turebe ku ngingo ya gatatu aho yikomana none imiryango y'uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch amashyaka opposition yahunze ko ariyo yafashije abakongomani b'abahutu kugira urwango banga abatutsi muri Congo murabona uko twatangiye naho tugeze ku ngingo ya gatatu uhita ubyibaza uti abakongomani kugira ngo bakanguke byabaye ngombwa ko opposition nyarwanda iba coachinga ibigisha kwanga abatutsi ibereka ikibazo cy'abatutsi aho rero no Kagame ategera abantu benshi akagwa mu mitego ariko ndizera ko akazi mukorana kuri aditahuka cyane cyane ku by'umwihariko umugabo gahunda ya Rwanda National Congress yo guhuriza hamwe abanyarwanda mu bunyabutatu nyarwanda ni umugambi mwiza kandi bagomba gukomeraho kugira ngo ibi byose Kagame akora bibashe kuburizwamo reka tujye mu cyo cya gatatu twumve iki ni cyo cya gatatu mbere ko dukomeza kuri ingingo
imiterere y'iby'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda ni myiza ugereranyije n'uko bimeze mu bihugu bihana imbibi narwo ariko iki gihugu gikomeje kwibasirwa n'imiryango nka Human Rights Watch n'udutsiko twa opposition mu mahanga tugerageza gusibanganya ibyo twakoze muri genocide ubu tukaba twihisha inyuma y'amahame mashya nka demokarasi n'iyubahirizwa ry'amahame y'uburenganzira bwa muntu ni nabo bigishije abanyekongo uburyo bashinja abatutsi amakosa n'ibibi byose bibera mu gihugu cyabo kenshi bagerageza guhisha ibyaha byabo ruswa n'ubushobozi buke bwo kwikemurira ibibazo abanyepolitiki b'abanyekongo nibo ba mbere mu kurwanisha ubwoba kurusha abandi abari bo bose bifashishije guhembera urwango no kwigarurira imitima y'ababumva icyo twavuga ku ruhare rw'ingabo z'u Rwanda muri Kivu y'Amajyaruguru nuko zitigeze zinjirayo mu gihe FDLR n'indi mitwe y'intagondwa z'abahutu ikomeje kugaragaza ko ishobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda dutekereza ko atari ibisanzwe kuba RDF yakwitegura guhangana n'ibitero byaturuka muri Congo by'umwihariko kuri ubu FDLR yabaye bamwe mu bagize ingabo z'igihugu cya Congo kandi nta n'umwe ubyamagana mu buryo bweruye RDF ifite umubare munini w'abasirikare ku ruhande rwayo ku mupaka ndetse ishobora kurangiza intambara muri Congo mu gihe gito iramutse yemerewe kubigiramo uruhare ariko mu by'ukuri ntibabikozwa niyo mpamvu ari ingenzi gusesengura ibyo Ronia ishingiyeho isohora raporo zayo za vuba nibyigaragaza ko isura ya Roni yangiritse mu myigaragambyo yo kwamagana MONUSCO iherutse kuba ese yaba ariyo mpamvu y'ibi birego bishya abanyepolitike b'Kinshasa bakomye amashyi kubera ibyo birego bishya muri ibyo birego abayobozi ba Roni bemeje ko ibitero bya 23 ari byo byakuruye ibindi bibazo byose byakurikiyeho ariko kurenga iryo sanisha no gushingira ku bindi bisobanuro bikwiye guhabwa agaciro muri iki kibazo biragaragara ko uyu muryango washatse kuzana ibyo ku meza y'ibiganiro mbere y'uruzinduko rwa Blinken kugeza ubu biragaragara nkaho hari amayeri yo kwiyambura inshingano ku byerekeye izi mvururu zikegekwa ku Rwanda biraboneka neza ko akarere k'ibiyaga bigari katakiri mu biraje inshinga Amerika muri iki gihe byatwaye ubuyobozi bwa Biden umwaka urenga kugira ambasaderi mushya i Kigali kandi bamwe mu bari imbere bashidikanya ku mugaragaro ko uyu muntu adafite ubushobozi buhambaye mu bya diplomasi ku buryo yumva uburemere bw'ibibazo Perezida Obama yari afite umuntu w'umuhanga nka Thomas Perriel wakurikiranaga akarere hafi buri gihe ngo ahuze ndetse anavugane n'impande zitavuga rumwe Perezida Trump ahari ntiyigeze yumva u Rwanda cyangwa ibibazo byo muri Kivu Joe Biden birasa nkaho we yumva icengeza amatwara rya Hollywood ikaba ariyo mpamvu ari kugerageza gufunguza Rusesabagina binyuze mu kohereza umuntu nka Blinken mu karere mbere yo gufata ibyemezo bikomeye ku kuba intwari ya Hollywood muri gereza kuba intwari ya Hollywood iri muri gereza kubera ibyaha bye na mbere yo kongera umunyu mu by'abagerageza kuyobya uburari ku bibazo by'umutekano muke muri Congo guverinoma ya Amerika ikwiye gutekereza kabiri u Rwanda rufite ingabo mu bice by'isi aho zikwiriye iryo zina rwamye rugendera ku ruhande rwa Amerika ariko iyo myumvire ikwiye guhinduka hamwe no kuba Donald Trump agifite ibitekerezo byo kugaruka kuyobora Amerika hamwe n'intambara muri Ukraine ikomeje guca ibintu bisa naho bidashishikaje abanyafrika benshi nk'uko Amerika ibitekerezo bisa nkaho bidashishikaje abanyafrika benshi nk'uko Amerika ibitekerezo Blinken ashobora kugwa mu ikosa ryo gutanga amabwiriza icyizere politike mpuzamahanga ya Amerika ifitiwe mu karere kirakemangwa kandi usesenguye imiterere y'ibibazo bishobora kuguma gutyo niba abanyamerika nta bushake bafite bwo gukora ibyo icyababera cyiza ni uguceceka mu gihe u Rwanda rwagabwaho ibitero biturutse impande zitandukanye ruzirwanaho nka Israeli narwo rwitabare abanyarwanda ni abantu bashyira mu gaciro kandi buri gihe bahora biteguye kwemera kujya impaka zubaka ariko mu gihe uzababwira ko nta burenganzira bafite bwo kwikingira ntibazabyemera ibyo niko bimeze ku batutsi bo muri RDC imyaka 25 irashize hari abagera ku 120,000 bo muri bo baba muri kiriya gice cy'igihugu uyu munsi uwo mubare waragabanutse ugera ku badashyitsi 10,000 bahora biteguye ko ubuzima bwabo bwajya mu kaga impunzi z'abanyekongo zishaka gutahuka aho zisaba amasambu n'inzu byabo kuri ubu intambara ya 23 izakomeza kandi ntibazatsindwa kandi nibatsindwa bazongera kugaruka nyuma y'imyaka runaka mu kurwana intambara ni byiza mbere na mbere kubanza kumenya aho amasasa aturuka urimo kurasa uwo ari we no kumenya ubwoko bw'amasasa arimo gukoresha n'ibirindiro bye ukamurwanya ushingiye kuri ayo makuru kuri iyi ngingo ubutasi bwakozwe n'abafatanyije na Blinken ni bubi ibyo akwiye kubyitaho mbere yo kugira icyo akora
murakibyumva rero iki nice cya gatatu nacyo cya nyuma nk'uko gikubiyemo ibintu byinshi babwira Secretary d'Etat wa Amerika ni ibintu biteye impungenge u Rwanda ruhindutse nka Israheli u Rwanda rwagaho ibitero biturutse impande zitandukanye ruzirwanaho nka Israheli narwo rwitabare iki nice gikomeye cyane ikintu cy'imiterere y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda ni myiza nk'uko mwabyumvise ugereranyije nk'uko bimeze mu bihugu bihana imbibi narwo can you imagine u Rwanda rufite uburenganzira bwa muntu mu karere k'ibiyaga bigari kuruta ibindi bihugu duturanye nabyo ngo nk'uko iki gihugu gikomeje kwibasirwa n'imiryango nka Human Rights Watch n'undi twe twa opposition mu mahanga tugerageza gusiribanganya ibyo twakoze muri genocide ubu tukava kwishi inyuma y'amahame mashya nka demokarasi n'iyubahirizwa ry'amahame y'uburenganzira bwa muntu ni nabo bigisha abanyekongo uburyo bashinja abatutsi amakosa n'ibibi byose bibera mu gihugu cyabo kandi benshi bagerageza guhisha ibyaha byabo ruswa ubushobozi buke bwo kwikemurira ibibazo n'ibindi byose RDF ifite umubare munini w'abasirikare ku ruhande rwayo RDF ifite umubare munini w'abasirikare ku ruhande rwayo ku mupaka ndetse ishobora kurangiza intambara muri Congo mu gihe gito iramutse yemerewe kubigeramo uruhare ariko mu by'ukuri ntibabikozwa ni nayo mpamvu ari ingenzi gusesengura ibyo Loni yashingiyeho isohora raporo zayo za vuba ahangaha ndizera ko mbisomye neza ibi bintu uwabivuga ntiyabirangiza kuko urabona turava ku ngingo tukajya ku yindi tukumva tutarangiza n'iya mbere cyangwa n'iya kabiri munyemere rero tugaruka aha ngaha mpere kuri Comrade Ali Abdul Karim aha ngaha iki gikana kigiranye wenda n'ibintu birenga n'uburenganzira bwa muntu none ariko birajya kugaruka rero mu byo twavuze kuba u Rwanda rwigeranye nka Israheli ko ruterwa imijugujugu ituze ku mpande zose ariko ruzirwanaho rukitabara ese u Rwanda rwaba rwanzwe rwanze ku kiye gipimo mu karere k'ibiyaga bigari ku buryo rwakumva yuko rwigeranya nka Israheli ihora iri mu ntambara kubera icyo abanyarwanda bakumva ko komparezo ibabereye ari nk'iya Israheli Comrade Ali Abdul Karim
Serije urakoze cyane nshimire bagenzi banjye ku bisobanuro batanze byiza cyane cyane ariko Rusagara we yatanze ibisobanuro biri nk'umunyamategeko nyine ambasade atanga ibisobanuro nk'umudiplomate nibyo Serge nagushimiye kuba babazanye bose bafite ubunararibonye muri area zabo basobanura ibintu neza cyane cyane nkunda cyane ntabwo ari ukora abakomeredi gusa bate I'm proud n'abayobozi b'ihuriro n'abayobozi mu ihuriro I'm very proud of them.
Nacyo ni imwe mu ndangagaciro y'ihuriro nyarwanda uko ryubatse nanone izo aspect zitandukanye ziri mu ihuriro nyarwanda.
Absolutely no kuza bakamagana ibyo bintu byo cy'ubwoko twemye kabisa bigaragara yuko ideologically ihuriro ikomenda rivuga nk'umuyobozi kuko ni ibintu by'ingenzi cyane kumva yuko ideology y'ihuriro abayobozi bayo abayoboke bayo bayumva kandi baza bakayisobanura bemye badakibuka badakora iki nibyo twifuriza buri munyarwanda wese iyo babyumva biragera none iki kibazo Serije umbajije Serije ntabwo u Rwanda ntabwo Kagame ashobora gukora iryo kosa ryo kwishanya n'Abayisirayeli umuyisirayeli yava akajya ahava umuyisirayeli ava akajya ntashobora kumena amaraso umuyisirayeli mugenzi we icyo ni ikintu cya mbere bafite ubumwe ubona mu ihuriro nyarwanda duharanira yuko abanyarwanda tugomba kugira ubumwe ntabwo bivuga ngo bose ni bamwe bafite ibintu bagiye batandukanira ariko ku byerekeye ubumwe bwabo ntabwo ushobora kubuhungabanya nicyo gituma bafite imbaraga rero niyo mpamvu tuvuga Serije ngo imbaraga z'abanyarwanda gukemura ikibazo cy'abanyarwanda kuzana amahoro y'abanyarwanda ari sustainable tugomba gushyira hamwe nongere mbisubiremo ntushobora kuba umunyarwanda ntushobora kubona u Rwanda rutarimo umuhutu rutarimo umututsi rutarimo umutwa rutarimo abava muri ayo moko yose none n'abandi baje baba abanyarwanda kubera gusaba kuba bene gihugu b'abanyarwanda kuba ibiki cyangwa abandi babo nabo abanyarwanda baba baravutse ku babyeyi b'abanyamahanga umubyeyi umwe ari umunyamahanga ariko undi mubyeyi ari umunyarwanda Serije ku Bayisirayeli ibyo ni ibintu bubaha cyane iryo shingiro rya politike yabo iryo shingiro ry'imbaraga zabo icyo kintu ubona ndashaka nkwereka urugero Serije ntabwo uzareba prime minister ba Israeli iyo bigeze muri demokarasi iyo bagiye kuva bamutwara muri koti akavaho hakazaho undi ikagira ubarebe urebe babiri barangije n'ubu ntuza arajya muri koti uriya Netanyahu uwamubanjirije Olmert we yasimbuye uziko banamufunze abandi niko bikora iyo ni kubera yuko bafite strong democracy democracy iha abanyagihugu b'Abisirayeli uburenganzira ariko bose batwara yuko igomba kubarengera byamerika byagira bite nta mwizera ushobora kwica umwisirayeli ntabwo leta y'Isirayeli ishobora kwica umwisirayeli ni kirazira kandi abantu bashobora kugira ngo bose bariho muri genius n'umuntu oya ntabwo ari umuntu umwe nabo ni nkatwe ariko nuko bo bicyuze ngo nuko tugomba kumera nuko nguko mu Rwanda bipenenya n'Abisirayeli nuko tumeze ntabwo ariko tumeze kuko ikibazo gihari
nuko ariko komerede don't forget ko biyitirira ko bagerageza guhuza genocide y'abatutsi na holocaust bagerageza kubihuza nubwo bidahura kuko buri kintu cyose gifite amateka yacyo ariko uzumva n'Abisirayeli cyangwa abajuru
Eseri ibyo ni ibintu bitandukanye kompliteri nta muyisirayeli wishe umuyisirayeli mugenzi we abayisirayeli bishwe n'abanazi nta muyisirayeli wishe umuyisirayeli mugenzi we niyo mpamvu ubona Serije nk'uriya mudage bubaha cyane muriya mugemani nubwo yakoranye n'abanazi ariko yatabaye abayisirayeli abajyu bitwaga bamuhaye bamubashye cyane muri Israel mu Rwanda babikora niba ari kuba bikora rusesa bagenda bakaba bamukora ibyo barimo kumukora this is the point kibazo dufite twebwe mu Rwanda kandi komure rusagaye bisobanuye nuko Kagame yise u Rwanda ariko yarangiza noneho byakomera cyane bamushyize mu kona akita ngo niwe mututsi mbese abatutsi ni Kagame cyangwa Kagame niwe batutsi ntabwo ariko bimeze muri Israel ntabwo ariko bimeze rero iyo ukosheje igihano kibi cyawe iyo ugize iki iyo uharanira inyungu za bose Kagame arica Rwigara akaza kuvuga n'umututsi akica intwari ya Patrick arya akavuga n'umututsi akamenesha Rujigiro akavuga ngo aravugira abatutsi agashaka kwica General Kabimbanya Mwasa akavuga ngo aravugira abatutsi akamenesha Gerard Gahima akamenesha Théogène Rudasingwa Serge yarangiza abahutu bose akabita ngo n'abagenosideri akabakurikiraho bari
n'abaribuke no mu bibazo by'Urundi yashoye Uburundi yaravuze uri buka barundi bavuga bati
ngo barashaka gukora genocide
kizigenza ntubyo kwamwita kizigenza muri Rwanda dei bati abara
nitwari duharise bamaze kwibira telefone kubyibuka yes
abara wirebera kizigenza
arangije ajya gukoresha ibintu bya ngo barashaka gukora abarundi barashaka gukora genocide y'abatutsi aramwara nibyo arimo gushaka gukora Kongo ubusurumva yuko kuko abantu ari ibigoryi cyangwa nubwo ku mpamvu international committee irarangara ibyirangariyeho yaba igigo ryityo kubone kuvuga rero ngo Rwanda rumeze nka Israeli Rwanda rumeze nka Israeli far from it nta nubwo banashobora kuko Rwanda ruri divided igihugu kiri divided nuko bakoresha igitugu kwica abaturage bacyo naho ubundi ni igihe gitoya kandi arimo kugenda agaragara nibyo turimo kuvuga ikimenyetso cyabyo ni twebwe batwica ibicibwa baratugira ibiki twamusabye ibiganiro yaranze twamusabye ibiki yaranze ariko abisirayeli baraganira bajya mu mpaka nta muisirayeli ushobora gusanga ashobora gutinya kujya iwabo muri imwe muri kuridi yabo nuko kiriya gihugu cya isirayeli buri muisirayeli wese afite uburenganzira bwo kujya akabayo kandi ntawe ushobora kumukoraho mu Rwanda niko bimeze ubunge najya mu Rwanda rwa Kagame
aho rero uvuze ibiganiro wabonye depite Frank Habineza wasabye yuko leta rwanda ikwiye kuganira n'abanyarwanda bose cyane cyane opposition ariko urabona ibitutsi birimo kumutuka ku mbuga nkoranyambaga kubera tugize kuvuga ati leta rwanda ikwiye kuganira na buri munyarwanda wo muri opposition kugira ngo amahoro aboneke arambye wabonye ukuntu bamututse nyine bati iyo abanyarwanda bari mubaje bati RNC yasabye ibiganiro ariko ntabwo byemera aravuga ati wenda nuko RNC itanditse nk'ishyaka mu gihugu ariko ndavuga komantere ubwazo n'ibitutsi yatutswe kuba yavuze ko opposition ikwiye kuganira na leta rwanda byabaye isakirirego ubuyibasiwe n'ababamutsi b'i Kigali nyine
Serge ibyo nibyo bikwereka itandukaniro rya Kagame natwe bihuro nyarwanda n'abandi dufatanyije ibintu bigezweho ubu ngubu n'abantu kumvikana imbaraga cyangwa intambara cyangwa kwerekana yuko uri intuza bullying ni ibintu bibi cyane byica abantu bizana inzigo ikintu cy'inzigo ni ukwikira mu kumvikana mpora mbivuga South Africa barabikoze urabona ubu ngubu yuko barimo gukorana De Klerk asaba imbabazi ati twarakosheje cyane uribuka ajya gupfa ibyo yavuze uyu munsi kuri independence ya Cote d'Ivoire niba ari uyu munsi iba ari ejo byabaye uriya mugabo iba ari ayatarakotara iba ari ayataruntuza yahebaguba imbabazi byabyaha bari bamushyizeho yavuze ngo babimubabarire nubwo ngo bitemewe n'amategeko ariko niryo tangiriro ryabyo wabonye ukuntu uhuriye ahuye na Kenyatta na Odinga uhuriye ahuye na Odinga wabonye murebe abandi bantu ukuntu bagenda bahura ubona ukuntu Museveni ahura n'abantu ejo bundi yahaye wa DP bamurwanyije for a long time ariko mau perezida wa DP yamuhaye bwa minisitiri wa justice mu Rwanda honyine niho Kagame afite politiki nge mvuga ngo ituma kintu rimwe wigeze kuvuga ngo ameze nk'isabune ngo niyo uko imyaka igenda igira agenda ubwenge bugabanyuka ariko we niko yamye ariko biragenda biba bibi cyane so Serge ntabwo ushobora kwigereranya na Israel kuko concept ya Israel yenda kumera kimwe natwe nubwo dufite ibyo dutandukana no kubyerekeye foreign policy yabo cyangwa no gukemura ibibazo biba bibugarije ariko kubyereke ubumwe bwabo bw'abanyagihugu bitwa ngo na Israel kwebwe n'iryo shi ni serije. I can't stress it enough yuko imbaraga z'umunyarwanda ipfundo ryo gukemura ikibazo cy'abanyarwanda gishingiye mu bumwe bw'abanyarwanda, ubwo bumwe bukaba ubwo buzashingiraho n'iyo demokarasi aho buri munyarwanda wese afite uburenganzira bungana, amahirwe angana, ubiki bakananirwa kubera yuko umwe yakoze cyane talent yahawe n'Imana kugira ngo rushe abandi kuko yagize atya. Ariko atari kuvuga ngo kuko nge navutse ntya ruwanaka nkabye bintu ujya mu Rwanda bakakubaza ngo uruwandu uri mu muryango, ibyo bintu nge ndibuka babibaza ngo uruwandu uri umunyamuryango uri iki. Do I have to be umunyamuryango ku accessinga ibintu by'igihugu cyanjye cyangwa accessinga services z'igihugu? Nibyo wumva, nibyo urimo kumva, barimo kuvuga ngo twebwe ntabwo turi opposition kandi baneze bakatwandika mu binyamakuru byabo. Iyo turi opposition se batwandikira iki? Arenze sibayandikira iki? Therefore we are baziko tu opposing kandi turi abanyarwanda aho badushye. That's the whole the bottom line. Therefore iyo turi abanyarwanda natwe dufite right kuri kira gihugu. Umuntu rero nkabineza kubivuga bakamutuka bimeze nka bya bindi igihe cyo kwibuka Nduhungirehe wari na minister wabo Inkotsa yabo yagiye kuvuga ati nanjye reka nibuka abantu banjye kandi kuko niyo tariki bari bapfuye abantu bari inshuti ya famile bari inshuti za data cyangwa twari duturanye yaje kwibuka bakavuga bati ntabwo ushobora kubigira. Uwitwa Rongine niwe wamwandikiye ati ntabwo uvuga ibyo bintu bakamwirukana ngo ntabwo bihuriye. None n'uyu nguyu barashaka kumwirukana muri leta ngo azifungwa ari muri leta depute bayihinduye leta. That's totally different. Parliament ntabwo ariyo leta, Parliament ntabwo ariyo justice. Ariko kuko batazi institutions uko zikora shirigiro yone ntabwo ushobora you know what, ibi ngibi ni ugusinda amaraso y'abantu, ni ugusinda ubugome, ni ugusinda ibiki warangiza ukibeshya ukumva yuko nawe. Ariko ntabwo bitangaje, hari igihe Kagame nawe yiyita ngo nawe ni igihangange, nawe ni nka Amerika. Nge kabare bigeze kunyibwira bakiva kitona kandi atazi yuko nzi ukuntu babakuyeyo yatabaje na Kayumba na Patrick Karegeya kugira ngo bakore uko bashoboye bakoreshe diplomasi bajye kwinginga leta y'Angola ngo ibahe uburyo ntibataka ingabo bari bari kwa Savimbi bereke barebe n'ukuntu indege zijya kubakurayo. Ariko akambwira ngo nubwo ndi bukambwira ngo nubwo yaba Amerika turi abasirikare 200 Amerika ikazana abasirikare bangahe ntabwo bashobora kutugira. Iyo mentalite ipfuye y'ikinyoma. Ariko yambeshaga nge atazi yuko arimo kwabizinga intelligence yanjye seri ngombwa yambwiraga ibyo arwaye ameze nabi. Ariko kiba atazi yuko bambwiye ukuntu yavuyeyo twari duhangayitse ukuntu abana b'abandi bari buve igihe bajyaga za kitona n'ibiki. Ariko agiye kumbwira ibyo bintu that's niyo mentalite y'abantu banyarwanda kwihindura ibintu by'ibihangange cyane. No muri iyo nyandiko wabibonye bavuga bati ntago twebwe dushobora kudukinisha, ntago ushobora mu ntago Kagame bashobora kumuvugiramo, ntago bashobora kugira ibiki. Hensi mpamvu
baravuga bati RDF iramutse yaha uburenganzira yanyaruka muri Congo ibazo ikabikemura. Ariko ikibazo usanga kiri kuko nk'uko abantu babyandika
igiyeho kangahe muri umoja wetu iba ari ntuza bingahe igiyeho kangahe seri ntiyagiye karwana na Uganda kisangani yari he yigeze igira icyo ikora.
Ari nyemerera
ayo namagambo nge ibyo nshaka kukwereka ndashaka ngo nereke abanyarwanda serije ndashaka ngo muri ikiganiro bishimangire umwe bw'abanyarwanda dushimangire ibyo metere Rusagara avuze yuko tutagomba kugwa mutego wa Kagame. Kagame byarimo gukora Kongo no gusahura ibyo kwica abanyarwanda no gushaka ngo gundura ubutegetsi na urwanda rero ntiruzahinduke ngo rube Kagame natwe tubyemere ngo niwe kinege wenyine mu Rwanda. No, urwanda n'urwo abanyarwanda 12 zinarenga n'abandi bari hanze bose. Ariko n'ikindi ashimangire ibyo ambasaderi Comrade Charles avuze, na tugomba gukoresha diplomasi yo hejuru cyane. Ariko ikibazo cyaje kuri leta ya Kigali bimazeho abahanga, bimazeho abanyabwenge, umuntu wese bamucumunwa umwidisha agira bidishi gusa. Noneho tajifite na asubiraho ubu rero ntago ajya kwitumenya na Israel ifite abanyabwenge ifite ibiki ifite demokarasi ishingiye nyine ku bantu b'abanyabwenge n'ibiki byose niyo mpamvu irimo gutera imbere ariko bangaba they can't umuntu ashobora gukora na pini ntushobora gukora n'igikwasi ntushobora gukora n'iryo sasa urimo kwiratisha ushobora ukajya kwiringanisha na Israel koko so Serije nge ndasoza ndumva tugiye gusoza nsoze cyangwa uraza kudundi mwanya
ndaguha umwanya wo gusoza reka
okay urakoze cyane reka ndekira ngo bagenzi bacu bongereho ariko igikenewe igikenewe nibyo bagenzi banje bagiye bavuga naho kwishanyisha na Israel ni ikinyoma n'imiraji nkuko bihindura Singapore urakoze cyane
Komrade Ari urakoze cyane icyo kintu ni ingenzi cyane abanyarwanda ntibagombye kugwa mu mutego wa Kagame kubera inyungu ze imyaka ibaye 20 n'ingahirenga ntacyo bungukiye mu ntambara zo muri Congo usibye amaraso y'abana b'abanyarwanda agwamo none ubu bihindutse ikibazo cy'ikarita y'ubwoko bw'abatutsi kandi nabwo bifite ingaruka z'igihe kirekire tuzarwana nabyo reka turebe rero hano aho bavuga ko oposisiyo nyarwanda n'imiryango yandi uburenganzira bwa muntu ariyo yigisha abakongomani bo mu bwoko bw'abahutu kwanga bagenzi babo muri b'abatutsi muri Congo Comrade Metro Sagara ibi byo urabibona ute mu gisata kirebana n'uburenganzira bwa muntu gushinja oposisiyo y'imiryango yandi uburenganzira bwa muntu kwa ariyo nyirabayazana mu kwangisha ubwoko bw'abatutsi muri Congo babutera icyasha nk'uko leta y'u Rwanda ibisobanura
ari ikibazo gusa gihari ku butegetsi bwo mu Rwanda uyobowe na Kagame ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu ibijyanye n'iki ntabwo ushobora kwibaza Kagame kuko ararejijike kuri ibyo ngibyo iyo abonye abandi babikora rero iyo abonye abandi aricyo bivugaho abibona nk'aho bikocamye Kagame we aribeshye afite amadiri yari yarakoze muri Congo na ba Kabila n'ibiki byose n'ibindi byose akumva ko Congo izakomeza kugenda nk'uko yabyifuzaga Tshisekedi murabibona ukuntu yamwinjiranye mu kibuga azi ko ari impumyi azanye azi ko ari igipfamatwa azanye azajya amwumvira azajya amuvugira azajya amurandata aramwihorera meza abanza inshuti aramurandata aramuvugira Tshisekedi ageze aho amukubita icenga nawe yigererayo ibi bintu rero Kagame byaramutunguye cyane bimushyira no mu kibazo musigaye mubona mu gihe birwa bandika ukuntu bakoresha za robi n'iki kandi ntawe urusha Kagame kuzikoresha ikibazo rero ahantu kiba kiri ni uko hari igihe Kagame abaho akumva ko ibintu ari ibye ku giti cye akumva ko ibintu runaka ari we ufite monopole yabyo iyo abonye abandi babikoze biba byumva ari ikibazo atangira gushaka utundi tuntu ibavuga ko opposition y'abayigisha bo kwa Tshisekedi nabo kwande ntagari byo abo kwa Tshisekedi n'abantu bazi ubwenge Tshisekedi ni umuntu wa advisor bakomeye b'abahanga abahanga ntabwo bicwa muri iki gihugu nibo bagaragaza icyo gukora icyo ari cyo ubu rero kubera ko bakora ibyo Kagame byamaze kumurenga Kagame yarashowe basigaye baramugize nka kamari mari reba iriya nama bagenzi banjye bavuze Tshisekedi yamujyanye mu murangura akagenda ahagarariye M23 ibyo bagenzi banjye banabivuze ariko mwibuke no muri communique byanavuzwemo havuzwemo n'iby'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro niba mubyibuka haravuze ngo ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ngo bugomba gukorwa hubahirizwa ubusugire bw'ibihugu n'ibi byavuzwe muri communique
Komrade utanirengagije ambasade Claver Gatete muri Loni yo hawe umwanya ikibazo avuga ko ari ikibazo cy'ubwoko bw'abatutsi bwarije muri Congo nacyo witubona ko leta y'u Rwanda yahindutse M23
yes ibyo ni ibyo ngibi no na M23 tugomba kuba ariyo kubera iki ni ukuyikunda ni ugukunda abatutsi cyangwa iki oya ahubwo inama y'u Rwanda muri Angola yagaragaje ikintu kiremereye cyane baravuga ati ubucuruzi bugomba gukorwa ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro bugomba gukorwa hubahirizwa ubusugire bw'ibihugu byombi. Ubucuruzi se hagati ya Congo n'u Rwanda ni ikihe gihugu gicuruzanya n'ikindi amabuye y'agaciro? Amabuye y'agaciro bayasangaye Congo, hari amabuye y'agaciro ijya gusanga mu Rwanda? No, amabuye y'agaciro ni muri Congo. Kuvuga se ngo usugire ubwo bucuruzi bujye bukorwa hubahirizwa ubusugire bw'ibihugu byombi, bavugaga iki? Bavuga ko Kagame agomba kujya ajya gufata amabuye muri Congo atayiba atari inyuma ya 2023 akubahiriza ubusugire bwa Congo. Ntago ari Congo yubahiriza ubusugire bwo mu Rwanda, ko Congo nta mabuye iza gucukura mu Rwanda. Aho yari amaze kugwa mu mutego ni nka yambe biguye mu kamasho, aho bahagushijemo Kagame. Ikibazo rero ni iki? Umugabo wacu ari mu kibazo kiremereye cyane. Ikimubesheje muri Congo, ikirwa kimuhoza abatutsi mu kanwa ke za M23 n'iki? Ni ikibazo cy'ubujura bw'amabuye yo muri Congo. Aharahabura arapfa, aharahabura arapfa. Serinyo nawe murabizi, kugira ngo imbwa imenye aho ikura umuhigo igomba kubireha. Imbwa uyizi by'amazuru ntiba ifite kapasite yo kureha, inzara irapfa. Ndavuga za mbwa zo mu byaro, ntabwo mvuga izi mbwa zanga. Kagame n'iki kibazo afite? Abantu bose afite bitwa ko bakomeye, abazungu bamuvuganira, abamugurisha intwaro, n'ibi birombe byo muri Congo yabijeje ko ari ibye ko bihagarariye. Barahamukura, abo bantu bose baramuhindukirana baramuconcomera, arabarangiye. Niyo mpamvu mubona ibyo akora byose abikora nk'umwiyahuzi. Ibyo akora byose abikora nk'umwiyahuzi. Ibindi byose rero abarimo si urukundo rw'abatutsi, si iki, ahubwo ni uko Congo muri iyi minsi imaze kumubera ibamba. Congo imaze kumubera ibamba, arimo arashaka uko yakohereza ingabo. Biranze bara umugaragaro batarya indima bakongomani baravuga ati urafasha M23, ni wowe ikibazo ku mutekano wacu. Ejo bundi ya raporo ya UN bayakiranye yombi, baravuga ati ukuri kuratsinda, ukuri kurashize kugiye hanze, Leta y'u Rwanda igomba gufatirwa ibihano. Ubu niyo ndirimba ihari, nuko Leta y'u Rwanda igomba gufatirwa ibihano. Rero uyu mugabo ibi byose muzajya mwumva ngo sekedi ngo nababwire ibi nababwire oya, abantu bamaze kumuca amazi. Sekedi yaramurenze, imikino ya Sekedi ntabwo ari yayindi yo kwa Kabila. Sekedi asigaye yigererayo, kandi ibyo bije byunga mu byo kwa Neva. Siko Neva yaramubwiye ati duha abo bagizi ba nabi bashatse gutembagaza ubutegetsi wacu tubahane. Yavuga iby'umuturanyi mubi, we yavugaga donc nta hantu ari, nta hantu ahagaze. Niwe umuperezida w'inkubaganyi, niwe uri hirya barimo kumwunga. Abaperezida bagiyeho ejo bundi ba Uhuru Kenyatta harimo baramwunga. Ni umuperezida umaze imyaka n'imyane ko niwe wari kuba akwiye kuba agira uruhare mu gukemura amakimbirane ari hagati y'ibindi bihugu, ahubwo ni wa mwana w'inkubaganyi. Bahora bunga, bahora bunga kubera inda nini, kubera ubujura n'ubusambo. Mu magambo makeya rero, ibi byose Kagame bavuga ni amatakira ngo yi gushoberwa, ni ukubura uko agira. Ubu ni nka ariho kubera hamana avuga ati mana mana mana. Magambo makeya rero, umugabo ari mu bibazo. Gutakaza Congo ni urupfu rwe, arabona ko agiye kuyitakaza. Aravuga ati ndapfa uyu munsi, ndapfa ejo, gapfa ryari? Ibyo byose nibyo bimuteye kuba ameze kuriya. Ibyo byose yirwa avuga byose ntimukagiye mubirwa mubishakira ahandi, mujye mubishakira ko ziriya nganda za zahabu zubaka ku Kigali zigiye kuzima. Abashoramari yabeshye kuza gushora imari aho ngaho bizeza zahabu, agiye kubura icyo bakora. Ibyo bashoyemo n'ibigwa, amafaranga bamuhaye niba badashoboye kuyagarura, aramuhindukira wa muconcomere. Ari mu bibazo biremereye cyane, mugomba kumwumva. Kandi abantu bagomba no kumenya kwirinda kugira ngo ibibazo bya Kagame bitaba batabyandura. Nukwigirayo yandi hagati mwigira y'amaraso atabatarukira. Kuko Leta ya Biden nk'uko nakomeje kubibabwira ikomeye kuri iki kintu, ntago izakomeza kubona ashaka kwigereranya na leta ya Biden ashaka kwigereranya na Israel ntago ibyo ngiye ntago ashaka kuwimwemerera ariko niba ashaka kutubwira ko yakwigereranya na Israel cyangwa na America nabwire n'abanyarwanda ko hagarikiye inkunga America yayihaga avuga ati inkunga runaka leta y'u Rwanda yageneraga America turayihagaritse America tuyifatiye ibihano binini twe n'icyo abanyarwanda dushaka kumva no dushaka kumva ko akomeye ariko niba atari ibyo ngibyo abantu nibigira y'amaraso atabatarukira bamureke ibibazo bye abyikorere wenyine urakoze comrade
urakoze cyane comrade Maître Rusagara mutwihangana cyane cyane kirekire ariko tugenda ku musozo ambasade Charlotte Mukankusi nagira ngo nawe numve magambo y'inye icyo utekereza ku birego biregwa amashyaka y'opposition ari hanze ndetse na société civile bikorera hanze tutibagiwe imiryango nka Human Rights Watch ishyirwa mu majwi ko ari nyirabayazana mu kwigisha abakongomani kugira urwango banga bari abatutsi bo muri Congo mu magambo y'inye ku minota yaturangiranye niba mutwumva ijambo ni ryanyu
murakoze cyane se birashakeje turinda kwigisha abakongomani se abakongomani tuwarusha ubwenge kuvuga ngo amashyaka ya opposition ngo ari mu Rwanda arwanya u Rwanda ngo niyo yigisha abakongomani abakongomani se ni babies batazi icyo bashaka kuvuga ko abakongomani ako bari abantu bo mu Rwanda barasuzugura cyane kwerekwe baravuga yuko abakongomani bo batazi ikibabereye batazi ikiro n'icyatsi nibahame hamwe mba kuvuga nyuma ya Rusagara nuko abivuze neza cyane aravuze ati ahubwo abantu bose nibitaza ni ukwitaza kuko ahantu agatsiko kageze na ni habi cyane ikintu bakwiye gukora uyu munsi ntabwo ari ugushaka uwo bakwegekaho twebwe ibyo tuvuga dutunga agatoki ni ibibazo bigaragara bifatika tuba tuvuga ibintu biriho ibyo kuvuga rero ngo twebwe tubwira abakongomani ngo nyamuneka dore ibibazo murimo guterwa n'u Rwanda ibyo ntabwo ntaho bihuriye icyo abakongomani se ni bana ki batazi kureba burya ntabwo ari buntu kera Kongo bajyaga bicecekera bakajyayo bagakurayo ibyo bakuye byose ariko wa mugani wa Netre ubungubu Kisekedi nawe yigererayo niba ari White House baba barabinga shoulders na Biden ubungubu ngira ngo asigaye agera naho Kagame atakigera ya high table yajyaga avuga uyu munsi ngira ngo Kisekedi ni urimo kuyicaraho kurusha Kagame so ibyo kuvuga rero ngo tu nitwe opposition ndetse ngo bavuye mu Rwanda ngo bakoze ibyaha ngo bashakishwa ngo nibo barangiza ngo kugira ngo bakavaringe ibyo bakoze cyo nk'ibyo ni uguti bitabapfu nibave muri Congo bahe Congo nigeze kubivugaho ndavuga nti Congo yagize ifite umuturanyi mubi kandi n'u Burundi nuko bafite umuturanyi mubi na Uganda bafite umuturanyi mubi dufite ubuyobozi bufite ikibazo igihe cyose bazaba bakitwara uburyo bitwara bazaba ari ikibazo ku baturanyi bose Congo rero ni ikibazo gikomeye kuko sinzi ukuntu buriya buyobozi buzasurvivinga butagira Congo uhereye ku nganda bubaka uhereye ku bintu byose bagiye bizeza yemwe na muri bari y'Abarabu nta kindi kintu kindi arisha ariya mabuye y'agaciro arisha imitungo avoma hariya kandi akabereka ko ahafite mu ntoki atazahava aho rero ni ikibazo gikomeye yananiwe kumenya buryo ki ashobora kubana n'abaturanyi n'ubundi yashoboraga kubona biriya wenda biciye mu bwumvikane biciye muri credit isanzwe y'ibihugu yashoboraga kujya abona ayo mabuye mu buryo bwemewe n'amategeko ariko iriya mikino irashaje Serge ntabwo biriya bizakomeza aho bigeze uyu munsi ntabwo ari ukuvuga ngo baritana ba mwana batangira kuvuga ngo dore njyewe nikoreraga ibintu ntihagire umvuga none dore hari abarimo kuntunga agatoki barimo kungaragaza erega niyo twaba turimo kubikora twebwe niyo twabikoze ariko se bibukuraho se ko wabikoze kuko ari ibintu binyuranyije n'amategeko ikibazo se nuko bakureze cyangwa ikibazo nuko babikoze ntabwo njyewe numva n'ayo mashyaka avuga yatangiye gutwerera ibyaha ntabwo numva n'ikibazo arimo kwiyarega anyway ikintu cya ngombwa ahangaha uyu munsi akwiriye kureba ni ukuvuga ngo rya karita yarishaga ntabwo rikirya karita ntabwo igikora uyu munsi akwiriye gusubiza ubwenge ku gihe bakwiriye gusubiza ubwenge ku gihe kandi it's getting too late njye niko mbibona it's getting late ikwiye kwihutira kuvugana n'abo bose bavuga ngo barabatunga agatoki ngo batungira abakongomani ahubwo nibakoreshe iyo opportunity bicarane na opposition
ariko Frank Habineza ambassador Frank Habineza yababwiye ariko ibituza arimo kumutuka birenze ukwemera muri conference de presse y'ishyaka rye ati leta y'u Rwanda ikwiye kuganira opposition abanyarwanda batavuga rumwe nayo kugira ngo dushake igisubizo kirambye cy'igihe kirekire ariko irebye ibintu barimo kumubwira birakwereka ko aba bantu badakwiye batumva ibiganiro icyo ari cyo ahubwo bakomeje kubona yuko imirwano n'imivu y'amaraso ariyo bashyize imbere kubera iki magingo ya nyuma y'imyaka 30 u Rwanda n'akarere ibibazo birimo nk'umunyapolitike Frank Habineza avuga ati igisubizo ni uko haba dialogue hagati y'abanenga leta y'u Rwanda na leta turimo njye mbere n'umudepite nicayemo nkoreramo bikabatamba mu gihugu cy'u Rwanda ambasada Charlotte
no biriya Serge urakoze nabyumvishije ikira kiganiro cya Habineza yagiranye n'abari abanyamakuru niyo inzira yonyine njye mbona kandi biraboneka ko nabo batangiye kubimubwira hari sina Habineza wenyine ndumva na ba Victoire Ingabire barabivuze na ba Bernard Ntaganda abanyapolitike bari muri opposition cyane cyane bashyira mu gaciro basobanukiwe nta kindi bavuga erega nta n'iyindi inzira ni iy'ibiganiro ese bagira ngo bavuge ngo opposition ikwiriye gufata imbunda icyo bashaka se ni uko ibintu birangira hamenetsa n'imaraso umuntu wese waba ushyira mu gaciro yavuga yuko abanyarwanda bakwiriye kuganira cyane cyane ko ubuyobozi buhari uyu munsi bufite amakosa menshi bufite bunaniwe tashoboye no kubana n'ibindi bihugu ahubwo bumaze kwambika icyasha u Rwanda ni umunsi tuhereye no kuri iki cyo kibazo cya kimibanire y'ibihugu na n'igihugu cy'u Rwanda, nta yindi solution mbona uretse kuvugana na opposition, kuko twebwe mbona ari twebwe dufite strategy cyangwa se dufite umurongo muzima wo kugarura imibanire myiza n'ibindi bintu. Nge mbona ari twebwe dufite iyo gahunda. Iyo ndebye nka gahunda ishingiye kuri gahunda ya RNC ndetse n'andi mashyaka makorana ishingiye kuri programme twebwe dufite n'uburyo tubanye n'ibihugu tuvugana nabo tugira gute twose mu bushobozi buri limited dufite, mbona ari twebwe dushobora kugarura sanity hariya muri iriya region. Ibyo rero bagombye kubifata nka opportunity, bagombye kubisanira hejuru bagakoresha iyo bagakoresha opportunity tugahuriza hamwe kubaka igihugu cyacu. Niba atabikora rero ntabwo u Rwanda aho barwanisha ari ahantu ibyo ngibyo nta muntu utabibona. Ni nayo mpamvu ubona bariya ba Habineza nta nubwo ari nabwo bwa mbere na ba Victoire bafite yungaga mu buryo ba Victoire bavuze na ba Ntaganda, sibyo ibyo bimaze igihe abantu barabivuga kandi ibyo ngibyo byose byungaga mu buryo P5 yigeze kuandika RNC yaranditse, twebwe tubivuga buri munsi. Nta na rimwe nza kuri Raditahuka cyangwa se ngo mbe nagira aho mvugira ku kibazo cy'u Rwanda ngo ndeke kuvuga kuri iki gihe. Njye niyo mbona yonyine nzira yagarura amahoro muri karere. Kuri iki kibazo rero cyo kuvuga ngo batunga agatoki, biriya ni ugushaka uwo wakwitirira ikibazo. Niba hamwe hamwe urwishigishera rusoma ikimbabaza gusa nuko bamara gukora amakosa nk'aya bagashaka kurera ubwoko. Ubu uyu munsi ikibazo cyabaye ko abatutsi aribo bageramiwe akabazo kose abatutsi nibo bashakishwa, urabona habaye na genocide abatutsi barashira, none inyungu z'abatutsi mbega nizo igifungo batumye ari ikintu cyantangaje kiri muri iriya atiko yatuzinduye muri kino kiganiro. Bavuze ngo bafite ubushobozi, ngo bahora biteguye, ngo bafite ubushobozi ngo iyo aba babarekaga ngo bakagenda bakarangiza ikibazo cya Kongo. Icya mbere M23 nta ndwa ari no kuvuga ngo bajya kwifasha. M23 ni umwana wavukiye mu Rwanda, bo bavuga yuko bari redi iyo aba babarekaga bakambutse muri Kongo bakagenda bagakemura ibibazo. Nimunyibutse inshuro u Rwanda rwambutse rukajya muri Congo rukavayo rutarangije ikibazo cya FDR. Bagiye inshuro zingahe? Ndumva ari nyinshi zirenze nibura ebyiri. Bahaye rugari bakambuka nk'igisirikare babateye zingahe, bakagenda bakabayo bakazarinda bagaruka FDR ikaguma ari FDR ihari. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ubundi barajya gukemura kibazo ki ku ikibazo gihari ari M23 kandi ari umwana wavukiye mu Rwanda? Bayikemuri babikemuye abasirikare babo ba M23 bakangura ati bikorwa ko byo ngibyo bihagije. Ntawukeneye kubwira u Rwanda ngo rwambuke, ahubwo u Rwanda rukwiriye guhamagara abo rwohereje muri Congo. Niko bimeze. Cya gatatu, u Rwanda duzi neza ko kariya karere karimo kwisuganya kohereza ingabo muri Congo. Nibahame hamwe rero, ubwo uretse na Amerika bavuga yohereje high diplomat muri kariya karere ariko na region yose yaba hagurukiye none se ziriya ngabo zo muri region zigiye kuva hari zivuye muri biriya bihugu byose bituzengurutse uretse u Rwanda zije guhangana nani ibyo ngibyo ko abantu batabitsindaho Serge reka ndekera aho ngaho ndumva ibyo ari byo byose mu minsi mikeya ikibazo cy'u Rwanda gishobora kuzakomera kurenza uko abantu babitekereza
urakoze cyane ambasada ndagushimiye kuba mwaje muri kino kiganiro kuko byari ngombwa ko tubona abayobozi mwe b'Abanyarwanda mugira icyo muvuga kuri iyi mitekerereze y'u Rwanda kuba rero wabaye umwe mu bo dufatanyije kuri muri kino kiganiro ibintu bikomeye cyane mu gihe cy'umunota umwe niba ari utumusiga kuko turimo turatanga ubutumwa busoza igihe cyaturangiranye kandi dutinze mu kiganiro cyabaye kirekire cyane byari ngombwa bizaba na ngombwa ko dukora n'ibindi ariko kuri uyu munsi ndagira ngo dusoreze aha ngaha niba watanga ubutumwa busoza nkajya kwa bagenzi bacu nabo dusoza
Serge njye mu gusoza ndongera kugaruka ku kintu gikomeye tujya tuvuga twananditse inshuro eshatu ndasoza mvuga ngo nongeye kwibutsa Leta y'u Rwanda yuko duhari kandi twiteguye kugirana dialogue ntekereza ko ibi bibazo bibakomereye bishobora koroha turamutse tugize baretse tukagira uruhare mu kubiganira njye ntekereza ko ibibazo byakoroha nkaba rero nshaka kugira ngo ni nko gukangurira abanyarwanda bakunda amahoro cyangwa se bakunda igihugu bose bakanguke barebe ko icyo kintu ari cyo ikintu gishobora kuzana amahoro babikangurira ubuyobozi bahagurukire icyo kintu
urakoze cyane ambasaderi Charlotte Mukankusi kuba twabanye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ni ingingo nini cyane kandi iremereye isaba ibisobanuro byimitse Comrade Demetri Nyansirusagara nawe nkaba nagusaba yuko watanga ubutumwa busoza muri kino kiganiro twagiranye uyu munsi
urakoze cyane comrade ndumva nasoza mbwira abanyarwanda ko u Rwanda ruri mu bibazo ibibazo washyizwemo na Kagame ndumva nasoza nanone mbwira abanyarwanda ko iki gihugu ndimo uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika kizi neza amabi ya Kagame kandi cyamaze gushyira iherezo kuri ayo mabi Kagame we arabizi ariko abanyarwanda bo ntago babizi iki si igihugu kirenganya ni abantu bitonda bagafata umwanya bagatanga umwanya bakabwira umuntu ibi rero ibyo byose Kagame yarabirenze kuri ubu rero nta ntsinzi mbona mu gutsimbarara kwa Kagame gukomeza gutsimbarara no kuzana ibibazo mu Banyarwanda twebwe turi hano duharanira ko ibintu mu Rwanda bihinduka bikamera neza mu nyungu zacu mu nyungu z'Abanyarwanda ndetse no mu nyungu za Kagame ntituzarekera ntidushobora gutuza narimo kuko nta yindi shuwa dufite usibye gukomeza gukora ibyo ngibyo maze rero ikigaragarira buri wese ni ko Kagame ananiwe najye ku ruhande tuzarenga ibyo yakoze amabi yose tuzayarenga ariko duhe u Rwanda icyerekezo kizima abanyarwanda babeho neza u Rwanda rubane neza n'ibindi bihugu u Rwanda rwitware nk'igihugu imico y'ubukubaganyi imico y'ubunyeshyamba n'ubundi bugizi bwa nabi bwose ihagarare urakoze comrade
urakoze cyane Comrade Metre Nyasi Rusagara, iningingo idasanzwe tuzayigarukaho, kandi nkuko nabivuze uhamagara abatutsi bose kubona kino kibazo bakakigira icyabo. Ndizera yuko apele wakoze cyangwa message watanze igomba kwakirwa, nditegereje ngo tuzabigarukeho mu minsi iri imbere hano kuri Aditahuka, dutange platform kuri buri muntu wese ushaka kwitandukanya n'aya mavi ya Kagame ukomeje gushora ubwoko bw'abatutsi mu kibazo cy'intambara na kwita regionale. Comrade Ali Abdul Karim, ubutumwa bukuru busoza kuko uri umwe mu bayobozi badukuriye mu Rwanda, ikiganiro kirashyira umucyo kuri politiki y'Abanyarwanda kuri ibibazo dufite, kandi mbashimiye mwese urare mwabikigizemo, duhereye kuri wowe ku by'umwihariko nka visitri umwe Rwanda, ndetse na komiseri Charlotte Mukangusi, ndetse na komiseri Inyasi Rusagara, tutirengaje na Comrade Axel nawe wakomeje kudufasha ku buhanga bw'ibyuma, nawe wanadukoreye akazi keza gushyira kino kiganiro iriya baruwa mu majwi, tumushimira nawe udukurikiye. Ubutumwa wasorezaho ariko burebana na gahunda y'Urunyarwanda cyane cyane kuri icyo kibazo giteye impungenge Abanyarwanda tutirengagije n'abaturage bose mu karere k'ibiyaga bigari. Comrade Ali Abdul Karim, ijambo ryanyu kuri inkuru kuri iki kiganiro tugisoza.
Serge, urakoze cyane. Serge, mbanze nshimira Axel cyane kuba yaduteguriye iriya nkuru ikorohera abadukurikira kuko benshi baba batabisomye. Mushimire cyane, mushimire cyane kuba wateguye kino kiganiro no gutoranya abo watumiye, nk'uko ubibona ushinzwe diplomasi n'undi ushinzwe amategeko ariko umaze igihe asesengura kuri bino bintu, kandi ubisesengura neza cyane, Metre Rusagara na Comrade Ambassadeur Charlotte, komiseri wa diplomasi mu Ihuriro Nyarwanda. Njyewe biranshimisha cyane nabivuze kuza mu kiganiro hamwe nabo, ariko noneho uransabye ngo mvuge nko ku Ihuriro Nyarwanda uko ryo ribona mu rwego rw'ubuyobozi. Serge, twebwe Comrade Charlotte arabivuze, dushaka yuko ibibazo by'u Rwanda bizakemuka mu mahoro. Nta kundi gukemuka mahoro kundi, bikwiriye gukemuka mu biganiro. Turasenga Imana cyane yuko Kagame yareka ubwirasi bwe, yareka ubwibone bwe, yareka ibiki byose, akemera yuko agomba kuvugana n'Abanyarwanda, kandi ibyo bizaba bihura na polisi yacu. Muri polisi twagaragarije Abanyarwanda yuko Abanyarwanda bose habaho a highly inclusive dialogue, ibiganiro byimbitse by'Abanyarwanda b'ingeri zose, birimo na Kagame kwicarana tukaganira na FDLR n'abandi bose we ahindura ibikibwa, tukaganira tukadesigninga u Rwanda rushya dushaka, u Rwanda rw'Abanyarwanda bose, u Rwanda utabona umuntu ngo ni umututsi, ni umuhutu, ni umuki, rubona umuntu w'umunyarwanda kuko ari umunyarwanda nyine. Ntabwo ari twatoranyije ko tugomba kuvuka, ntawigeze abitoranya, twavutse turi Abanyarwanda. Ababyeyi bacu ntabwo twatoranyije ababyeyi batubyara, ntabwo twatoranyije ubwoko tuvukiramo, turi Abanyarwanda. Byanze bikunze tugomba gushimangira icyo kintu, kandi twebwe rero mu Ihuriro Nyarwanda turi proud yuko ari yo shingiro rya ideologi yacu, ishimangira ubumwe bwacu, yuko ari ingenzi cyane, arizo mbaraga zacu nk'igihugu, ariko ari nacyo kizagipfundo ry'ikibazo cy'igihugu cyacu, kizakemura ibintu mu buryo burambye. Muri ibyo bintu byose tukabikora harimo kwisanzura. Habeho umuntu yavuga ikintu ntakizire, yakora cyangwa ntabigire, nk'ibyo uvuze yuko wagumye utwibutsa yuko kuba wa Green Party yavuze ibintu barimo kumutuka, barimo kumugira iki, batanye no kumucyura ngo ari muri yabaye member of parliament, nkaho babimuhaye mu ishyaka rye rifite abadepite babiri, nkaho ari ikintu bahabwa atari righty. Agomba kugira ubwo bwisanzure, kandi akagira n'iyo right yo kuvuga ibyo atekereza adatinya yuko hari ingaruka biri bugire. Ubwo bwisanzure rero no gutangira ibyo bintu nibyo bizabishingira ry'ibiganiro byacu, hanyuma bikazavamo byonyine n'ubwo bumwe dushyizemo n'ubwisanzure, bikazaduha amahoro arambye. Niyo ya mahoro azatugeza kumva natwe tumeze dushyize hamwe, dufite imbaraga none zitanyeganyega, atari imbaraga z'umuntu. igikurura muri ibintu byose serije nuko tugomba gushyira imbere diplomasi niba habaye ikosa kubaha abandi bantu serije n'abanyarwanda badukurikiye hari ibintu tutavuze bitari muri iyi nyandiko batarimo gusubiza mu minsi mu cyumweru gishize habaye komiti ya intelligence committee igaragaza ukuntu Rwanda rwiyita ngo ni ara ya Amerika narwo muri inyandiko banditse ngo ni inshuti ya Amerika ariko rwagiye kujya kuneka Abanyamerika ku butaka bwa Amerika ntabwo ari ibyo gusa serije urabizi neza n'abandi badukurikiye benshi barabizi yuko Rwanda Amerika yamenye yuko rufite networks zikurikira Abanyarwanda muri rwa rwego rwa transnational repression kurenga kujya guhohotera Abanyarwanda birenze imbibi ariko n'undi bahohotera abo muri Afrika gusa cyangwa abahandi gusa bagahohotera abo muri Amerika abo muri Australia abahe wose bashaka kugira ngo bahungabanye umutekano wabo bakibagirwa yuko iyo uhungabanyije umutekano w'umunyarwanda wamaze kuba umunyamerika ubuhungabanyije umutekano wa Amerika iyo uhungabanyije umunyarwanda w'umurezida wa Amerika uhungabanyije umutekano wa Amerika nicyo barimo kubaziza kuri Rusesabagina yari permanent resident wa Amerika ariko afite umuryango we n'abanyamerika Amerika yari afite inshingano zo gukurikira ibyo bintu rero bamenye yuko nabo barimo kwandika bino bintu uyu mubiri arimo kubashuka ikibazo kirakomeye cyane biriya bagaragaje na kantu gato gusa
ariko ari ibintu bimubergera shuka nde kandi leta y'u Rwanda ibyandika
ariko waratinyuka akabyandika abandi baratinya kuko batinya yuko bazajya kuri bya bintu
he's on the payroll arimo arishyurwa ntabwo
arishyurwa byo mvuga ngende byo navuze serije mvuga akaza akora n'ibyo akora bivuga mbivanye kuri facts zifatika ndabinda narimuzi arazwi niwe wandika biriya ni utegura ziriya gahunda ubona batakinga ni ushinzwe media akorana nanjye Kagame muri president's office ntabwo navuze ibintu mbishidikanyaho ndabizi ndamuzi narisanzwe muzi so nibyo ndimo kubwira ngo umunyamerika nawe wabonye yuko ngo amaze imyaka 20 akorera mu bintu bya Afurika n'ibikiyita umuntu uzi nakubwiye yuko yatatsinze Uganda ariko tuvuye ku byo gusoza nuko abanyarwanda bagomba kumenya ngo Kagame arimo gukora amakosa yakoreye abanyarwanda ayakorera akarere ayakorera abarundi ayakorera abaganda ayakorera abakongomani we yanyaye abakorera none ayo makosa arimo no kuyakorera abataratekerezaga ariko yanabitekereza ageze naho none abacyurira ati abarusiya murimo kubashaka ngo bagire hari n'ibyihe bangaha tubafasha kurwanya mu magambo make arimo kuba blackmailing dushobora kubihagarika abihagarike kuko nawe ni kiyebe anyway so ibintu byose Serije azi uko agowe azi uko bimeze bamufashe nka RI none bagezeho mambwira bati tumurekure ntabwo twamuha amafaranga biri clear the writing on the wall uko nabivuze ariko hariho way out ni iyihe iba Kagame ari umunyarwanda koko akunda abanyarwanda akunda n'u Rwanda abone iyo olive branch natwe twamuhaye yo twamuhaye kuva mu 2018 aze avugane na opposition avugane natwe adusubize tutegure tuvuge atumutegure ibiganiro by'abanyarwanda bose niyo FDR ratuka ayiveho none tuvugane twese nk'abanyarwanda FDR RPF na Green Party ziriya zose ziri mu kwaha kwa FPR Darf Murinzi PS imbera kuri baya bagenzi bacu turi hamwe na P4 n'abandi bashobora kuza ba civil society bose twicere hamwe dusasa inzobe hanyuma turamara gusasa inzobe twubake tu designing igihugu cyacu uko kigomba kuba twe niyo gahunda y'ihuriro abantu niba iba bashaka bake bagira ngo ni ibintu turimo gufite ku ngubu ntabwo twabitekerejeho bajye kureba muri police twabahe 16 ni police ya kabiri police ya kabiri yo kugira ngo ubwo ya butegetsi bwa Kagame abanza ahegama agira uruhande nisonze tugire ibiganiro byimbitse birimo uko gusa sinzobe mvuze birimo no gutunganya u Rwanda uko du designing u Rwanda tugashyiraho ya gatatu policy ya gatatu yo gushyiraho state institutions noneho ziri independent ariko zubahwa ariko twazishyizeho twese twazemeranyijeho n'amategeko rero azabigenga Serge chance irahari ariko ntuzirimo kugenda ibagiye iba ngufi cyane kuko nibatangira kumfatira ibyemezo abanyarwanda nibo bazasonza kandi nabo bariya basirikare bose nibo bazasonzwa nk'uko basabye ngo ntibabahe imfashanyo ntibagire ibiki bazayibikibwa hari n'abandi rero bagomba kuzafatirwa ibyemezo bakurikije Magnitsky Act cyane cyane kubishe mu bintu byo kujya guhotera abanyarwanda babikira iriya bajya mu Banyamerika bashango babuhungiye twe aya mareta afite intelligence zikora zabikurikiraga zirabizi byose abantu rero bakanguke barebe bari abanyakarundi bari abande bose nta kazi kabo buri gihe bacumugane abanyarwanda bari abanyabwenge cyane bakurambere bacu wakicwe kaburiwe niki ni impongo iyo bashaka fine akazi kabo ariko twebwe turabaha olive branch nicyo cyatuzanye ni ibigoryi byacu ariko ikigoryi urakibwira ukereka inkuyu yitwara kuyigira ntabwo yifosinga kunywa amazi natwe niko turimo kubikora but having said that Kagame aragorewe amerewe nabi ariko agende wenyine abantu bitaze turaho abanyarwanda ubwenge ngo nibitaze nabita intore nibitaze n'ubundi nibatitonda baza kuba nk'ibyabaye guko babivuze nk'ibyabaye igihe abantu babashukagwa ngo nibajye kwica bakagenda bigaragaza barangiza bakisanga bari mu kaga urakoze cyane Serge mwakoze cyane mwese n'abadukurikiye turabashimira n'abaduha za feedback turabashimira ntabwo nabonye umwanya wo kurisponinga kuri feedback nabonye mu yuko nisengwa intore interahamwe n'ibiki ayo magambo nanyuze yuko ari meza ariko Serge mugiye akoreshejwe nabi abakoreshejwe nabi ntabwo twabigira mwakoze cyane Imane ibongera umugisha wakoze kuduha iyo opportunity Serge turagushimiye
urakoze cyane Comrade Ali baravuga ngo agapfa kaburiwe n'impongo kandi ndakeka ibiganiro tuba tumazemo amasaha arenga atatu ntabwo tuba dutakaza umwanya w'ubusa ni ukubera urukundo dukunda abanyarwanda urukundo dukunda igihugu cyacu ntabwo tuzangara ku westinga time yacu hari ibindi byiza twagakoze ku nyungu zacu n'imiryango yacu ariko kubera urukundo ihuriro rikunda abanyarwanda n'abaturage mu karere k'ibiyaga bigari n'ikiremwa muntu muri rusange niyo mpamvu twitanga kano kageni munyemerero dusoreza ahangaha mwese twavanye dushimire mwese mwatwandikiye komantere zanyu n'iz'agaciro kandi zizakorerwaho ibindi biganiro nshimire abasangirangendo twavanye mu buyobozi bw'abanyarwanda nshimire namwe muzatwandikira kano kirangiye mwaracyumvise mu bundi buryo butandukanye ko tuzabigaruka mu biganiro byacu bitaha mwese twavanye turabakunda nababwira rero ni turabakunda nawe ubutaha mugire ibihe byiza yafeje ndayizeye na bagenzi bacu madame ambasaderi Charlotte Mukankusi komorede Akiteri Kanijabu twabanye kubanda kubyuma metri nyasi rusagara na komorede Ali Abdul Karimu bye bye turabakunda mwese
Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere Araye ni siuriro nyarwanda Songa 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 mbere Araye ni siuriro nyarwanda Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere Araye ni siuriro nyarwanda Weni jie mngi uriro nyarwanda Zindu mnyarwanda zaba mori kire kareka Urja maezo yinzirani mundu Nika nanji ngubiti yengo mamuruza Kawatuye munyangire yahawe ijambo uva kugita idoro umuntu ugana ihuriro nyarwanda erega bora ndebiruta vuga numve se nindi utarambiwe amarira y'ababapakazi babura bagabo babamarabira se nindi utarambiwe isifu zazi y'abahanzi nubonye aruta imbutagere kwawe ibyaha bebefe binini binyaga imitungo bizi bifi binini binyaga rubanda Songa 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 mbere Araye ni siuriro nyarwanda Ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere Araye ni siuriro nyarwanda Songa 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 mbere Araye ni siuriro nyarwanda Ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere Araye ni siuriro nyarwanda Yewe nigiriye mwiuriro nyarwanda Izindu munyarwanda zaba muri kire kareka Aba bavandimwe nzababwira ngeze ryari urundamo koko nawe byabageza reka nkore mu mirya ya gitari na baranditse umuhutu umutwe umututi
kuva ku giti dore umuntu ugana ihuriro nyarwanda urara utazikuramuka muzageza ryari buryerega umwanzi wacu n'umwe ntiyanarari ntera ibaye imwe mureke kureba inkoni kubise mukeba urayirenza urugo mu maguru mashyashya
songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere